The message God called men was delivered on October the 5th, 1958, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi amadoda abizwe nguThixo washunyayelwa ngo-October mhla wesihlanu ngowe-1958 kumnquma kaBranham eJeffersonville, eIndiana.
It's sorry to keep you standing up along the walls.
Neville, kulo sizi nje kunigcina nimile nime ngendonga.
I passed by here on another appointment about an hour and a half ago, and the people were turning away from the door, going away.
Yabe ndlula apha ndiko kunye kubizwa malunga nesiqingatha seyure esidlulileyo babe abantu besimka besuka eminyango bemka.
I met Billy out there, and he said the place had been ready for the service to start since this afternoon.
Ndahlangana noBilly phaya phandle waze wathi le ndawo ibisele ilungele ukuqaliswa kwenkonzo kusukela ngale njikalanga.
So we just had this little meeting here. We never even put it in the local papers.
Ngoko sibe nale nkonzo incinane nje apha asikhange sifake nakumaphephandaba alapha ekuhlaleni.
So we just have a little time of fellowship.
Ngoko sibe nexesha nje elincinane lobudlelane.
And now it's always busy, as the out-of-town people would know, that here at the home place, it's always on the jump, running from place to place and squeezing. So I'm kind of getting used to it.
Kengoku kuhlala kuxakekekile njengoba abantu abavela ngaphandle kwaledolophu banokwazi ukuba apha ekhaya kuhlala kuxhunywa kubalekwa ukusuka kwenye indawo kuya kwenye kuxinanwa ngoko sendibuyiqhela loo nto.
I just get to a place I don't let it bother me as much as possible.
Sendifikelele kubeni ingandihluphi kangangoko ndinokuba nako.
And you know, you have to spend just a little bit of time, and should be more, with the Lord.
Yaye uyazi umele ukuchitha ixesha nalincinane ibe belumele ukuba ngaphezulu kunye nenkosi.
If you don't do that, then you don't come into the meeting with the freshness of the Holy Spirit.
Ukuba uyenzi loo nto ngoko awufiki enkonzweni unokuhlaziyeka komoya oyingcwele.
And when you come in like today has been, where it's been just one great glamour.
Uze uthi wakungena njengokuba bekunjalo namhlanje apho bekungomkhulu omkhulu umtsalane.
Well, it's kind of hard sometimes for me to come in to keep from being just a little pinched and pushing, you see, and get myself upset.
Ke lixesha elinobunzima kum ukuze ndibe nokungena nokuze ndizame nje kancinane ukuba ndinganyathelwa ndityhalwe uyabona ndize ndikhathazeke.
Want to do that, then I just can't find the Holy Spirit anywhere in it.
Xa ndithe ndenza loo nto ngoko andinakufumana umoya ongcwele naphi na.
So I feel sorry for people who stand and in the aisles and around the outside, and they come up, look in, get in their car, and go back away.
Ngoko ndilusizi nakuba kunjalo ngabantu abemi emigceni ephakathi kwezitulo nasekujikelezeni ngaphandle yaye benyuka beze bakhangele ngaphakathi bangene ezimotweni zabo baphindele emva.
I wanted to get the high school down here to hold just a few nights meeting, but the school's going on at this time.
Bendifuna ukufumana isikolo esiphakamileyo phaa ezantsi ukuze ndibambe nje iinkonzo zobusuku obumbalwa kodwa isikolo siyaqhubeka ngeli xesha.
It's kind of hard for me to get it during that time.
Yaye kunzima kum ukuba ndisifumane ngeli xesha.
But I want to say that I certainly do appreciate every one of you, inside and out, and for your fine cooperation, and for all that you have done.
Kodwa ndifuna ukutsho ukuthi ndiyavuya ngenene ngenxa yomntu ngamunye kuni kwabangaphakathi nabangaphandle nangenxa yentsebenziswano yenu elungileyo nangenxa yakho konke enikwenzileyo.
And this morning in the Sunday school I thanked the people for the offering that was given to me last night, which was an unsolicited offering.
Yaye ngale ntsasa kwisikolo secawe ndibabulele abantu ngomnikelo ebendunikwe phezolo wona lowo obungumnikelo ongacelwanga.
Frankly, I told the pastor here, our beloved pastor, Brother Neville, and them, I'd rather they would not do that, but they did it anyhow. So I just wanted to report on it.
Ngeliphandle ndimxelele umlungiseleli lo umzalwana wethu umzalwana uNeville nabanye ukuba ndikhetha ukuba ngebengakwenzanga oko kodwa bakwenzile nangoko. Ngoko bendifuna nje ukwenza ingxelo ngawo.
Now this is a small place. And it won't seat over about 300 people, I don't think.
Ngoku le ndawo incinci ayinakuhlala ngaphezu kwamalungana amakhulu amathathu abantu andicingi njalo.
And the offering was $324, which means that they average about $1 a piece.
Yaye umnikelo ubungamakhulu amathathu anashumi amathathu anesine edola. Oko kuthethe ukuthi xa kwahlulwa ngokulinganayo umalunga nedola emnye.
That's the best offering I ever had given me in my life for the amount of people.
Ngona mnikelo ungcono ndakhe ndawunikwa ebomini bam kubantu abangako.
Usually they average about 24 cents a person.
Esikhelweni uhlala xa wahlulwe ngokulinganayo umalunga namashumi abini anesine esent ngomntu.
25, 27 cents is a great offering to a person.
Amashumi abini anesihlanu, amashumi abini anesixhenxe senti, ngumnikelo omkhulu emntwini.
But this average around a dollar a piece. And I certainly do appreciate that.
Kodwa lo xa wahlulwa ngokulinganayo umalunga nedola emnye. Ndinombulelo kakhulu ngenxa yawo.
And maybe I didn't get this morning to express to some of you.
Kwaye mhlawumbi khange ndifikelele ngalentsasa ekuvakaliseni kwabanye benu.
We found jelly, a box of jelly sitting on the steps, and little presents has been sent into us.
Sifumene ijeli, ibox ye jelly ibekwe ezitepsini, nezipho ezincinane ebezithunyelwe kuthi.
The wife and I wish to express our thankfulness to you people.
Inkosikazi kunye nam inqwenela ukuvakalisa umbulelo kuni bantu.
I'm sure that the best that we know how, all of it be for the kingdom of God.
Yaye ndiqinisekile ukuba ukona ngcono sikwaziyo ukuba singenza njani na wonke uyaba ngobukumkani bukaThixo.
And it makes me just feel like I wish I had a great big place where we could just continue to go on for a long time and minister to the people.
Loo nto indenza ndizive nje kube akwaba bendinendawo enkulu apho bendinokuqhubela nje phambili ixesha elide ndilungiselele ebantwini.
But even tonight after this service, I'm supposed to go, which I won't be able to leave tonight, but early in the morning, to go away.
Kodwa nkungu kuhlwa nje emva kwenkonzo ndimelwe ukuba ndihambe, nto leyo ndingenakuba nahamba ngokuhlwa nje, kodwa kusekwa ngoko kusasa ndibe ndiyemka.
I get back next Saturday night and leave Sunday morning again for Colorado.
Ndibuya ngokuhlwa ngomgqibelo ozayo ndimke ngentsasa yangecawe kwakhona ukuya eColorado.
And just one right after the other, going.
Ibe kukulandelelana nje olunye emva kolunye ndihamba.
And then my next overseas meeting comes in January, which is in Australia and New Zealand and through there.
Luze uhambo lwam olulandelayo lwenkonzo zaphesheya kolwandle luza ngoJanuwari olwa ilo lwaseAustralia naseNew Zealand nakuyo yonke loo ndawo.
I want you to pray for me. I certainly do desire your prayers.
Ngoku ndifuna ukuba nithandazele ndiyinqwenela ngenene imithandazo yenu.
And then I want to all of us to be grateful to Almighty God.
Amen.
Who has done such great things for us in this little meeting.
Ndibeke ndifuna ukusi sonke kuba sibe nombulelo kuThixo onamandla onke othe wenza izinto ezinkulu kangaka esenzela thina kule nkonzo incinane.
I believe for the amount of time there has been more accomplished in this meeting than any meeting I ever held in my life at this tabernacle.
Ndiyakholwa ngokobungakanani kwexesha kuninzi okwenziwe kule nkonzo kunayona iphina inkonzo endakhe ndayibamba ebomini bam kulomnquba.
The Lord had just seemed to open up the blessings.
Inkosi ukhangeleka njengathi iyazivulela intsikelelo.
I have thought maybe doing this meeting that from a vision that I have had that my ministry is going to be changed to a better and greater ministry.
Ndiyenda cinga mhlawumbi ngethuba lalenkonzo ukuthi ngenxa umbono endaba nawo wokuba ulungiselelo lwam luyakuguqulwa lube lolungcono nolungiselelo olukhulwana.
Now it's just going to happen just as sure as you people have heard these other three ministries predicted, or these other two.
Ngoku oko kuyakwenzeka kanye ngokuqinisekileyo njengokubana nivile amanye la malungiselelo mathathu echazwa kwangaphambili okanye lamabini.
This one will be just like that, only greater.
Olu luyakuba njengawo kanye nje lube lukhulwana.
But the first night I just called the people up here to the altar. Went right straight back to discernment.
Kodwa ngobusuku bokuqala ndibize nje abantu benyuke lapha esiguqweni ndabuyela ngqo emva kuqalo lo lwengcinga.
The second night I've taken them into the room, went right straight to discernment.
Kubusuku obulandelayo ndibathabathe ndabangenisa egumbini ndaya ngqo ekucalulweni kwengcinga.
The last two nights then we have brought them here on the platform just straight to discernment.
Yaye kubusuku obini obudluleyo ngoko besibezise apha eqongeni beza ngqo kucalulo.
But just to report some things. A blind minister received his sight at the platform.
Kodwa ke ukwenza ingxelo ngezinto ezithile. Umlungiselelo othile oyimfama uye wamkela ukubona kwakhe apha iqongeni.
And two little girls last night sitting in the wheelchair with diseases that no one knows what it is, no doctor.
Namantombazana amabini amancinane phezulu ebehleli kwinqwelo ezinamavili benezifo engekho mntu waziyo ukuba yintoni na kungekho gqirha.
Their feet way big, their toes dropping off, fingers dropping off. And nothing could be done for them.
Inyawo zawo zinkulu kakhulu, inzwane zawo zivuthuluka, iminwe isiwa, kungekho nto anokwenzela yona.
And just while the Spirit was anointing, I went over and in the name of the Lord Jesus cursed that disease.
Kwaze kwathi nje ngethuba umoya oyingcwele ethambisa, ndaya ngaphaya, ndaze egameni lenkosi uYesu, ndaqalekisa eso sifo.
And up out of the wheelchair they went. And this morning, walking around here in the tabernacle like any other child, and come over and was baptized with Christian baptism right here in the pool. Amen. This morning.
Nako ke ukuphuma kwezo nqwelo zinamavili ehamba, yaye ngalentsasa ahamba ijikeleza apha emnqubeni, njengabona baphina abantwana, aze eza baptizwa ngobaptizo lobuKristu kanye apha equleni ngalentsasa.
Well, I had a few minutes of study a while ago, and there were some friends of mine, Brother Hoover, a minister from down in Kentucky. Just passed by and left word with my wife, but last night in a calling line out in the audience, women who did not have any prayer cards or anything, just sitting out there praying.
Ngelithuba ndiye ndafumana imizuzu embalwa yokufundisa. Kwithutyana elidlulileyo yaye bekukhona abanye babahlobo. Umzalwana uHoover, umlungiselelo ovela ezantsi eKentucky, esandula ukudlula waze washiya ilizwi inkosikazi yam lokuba phezulu emgceni ebeizwa kuwo. Phakathi kwesihlwele abafazi abengenawo amakhadi omthandazo okanye nantoni na behleli nje phaya bethandaza.
And there had been one woman that had not eaten for I forget how long a meal, gross in her stomach, all filled up. And the Lord called her and healed her.
Kwaze ke kwakho umfazi omnye ebengakhange adle ithuba, ngiyalibala ukuba lingakanani na izidlo. Enamaqhuma akhula isiswini ezalise yonke indawo yaye inkosi yambiza yamphilisa.
And this morning she got up and ate a normal sized breakfast and here's some word tonight.
Amen.
Ukuze ngalentsasa abe uvukile wadla isidlo sakusasa esingangesiqhelekileyo yaye ulapha ngokuhlanje.
And others it was telling about.
Nabanye abebalisa ngabo.
And all the time would not permit of the things that our Lord has done.
Yaye o ixesha alina kuvuma ngezinto ethe inkosi yethu yazenza.
So to us that gives us courage to know that it's just near something's fixing to happen. Great.
Ngoko kuthi lo nto isinika inkuthalo ukwazi kuba oku kusondele nje kukho into eza kwenzeka enkulu.
Last evening after the service, after the message, I never at any time ever seen the Holy Spirit ever anoint people any greater than it did last night.
Kuhatya phezulu emva kwenkonzo, emva komyalezo, andizange nangaliphina ixesha ndibone umoya oyingcwele ethambisa abantu kungaphezulu kunokuba enzile phezulu.
We're looking forward to another tonight.
Sikhangele ke ngothakazelelo kwenye ngokuhlwa nje.
And now pray for me.
And
I want to read some of God's blessed word. And before we read the word, let's just talk to him with our heads bowed just a moment.
Yaye ndifuna ukufunda elinye lelizwi elisikelelekileyo likaThixo. Yaye ngaphambi kokuba sifunde elizwi, masithethe naye nje intloko zethu zithotyiwe okomzuzwana.
Dear Heavenly Father, we come to Thee tonight, maybe just a little tired in the body, but oh, how our spirits are refreshed.
bawo othandekayo wasezulwini siza kuwe ngokuhlwa nje mhlawumbi sibudinwa kancinane nje emzimbeni kodwa indlela ohlaziyeke ngayo umoya wethu.
The signs of the living God that he's with us and blessing us and giving to us that which he promised the exceedingly abundantly above all that we could do or think.
Imiqondiso yothixo ophilileyo yokuba unathi esisikelela esipha oko wakuthembisayo okuphuphumayo okuzalisekileyo ngaphezu kwako konke esinokwenza okanye sikucinge.
And if we have found grace in thy sight through believing on thy Son, the Lord Jesus, we would ask tonight that you would visit us again with a double portion of thy Spirit.
May it
be poured out in great power and measures upon every person here to believe the gospel and to receive the power of the Holy Spirit in their lives.
Wanga ungagalelwa ngamandla amakhulu nangemilinganiselo phezu kwakhe wonke umuntu olapha ukuze akholwe ivangeli amkele namandla umoya oyingcwele kubomi babo.
Save those who are savable tonight, Lord, and heal those who are ready for healing.
Sindisa abo basindisekayo ngokuhlwa nje Nkosi, uphilise abo bakulungeleyo ukuphiliswa.
Grant it, Lord.
Siphe oko Nkosi.
And as we see the people pressing in, standing in the doors, hundreds turned away from the little church.
Ukuze nje ngokuba sibona abantu beqinana ukungena bemi eminyango amakhulu ejikile emka kule nkonzo incinane.
It reminds us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Oko kundikhumbuza ukuba uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
That in the days when he visited us here in a form of flesh, the press was so great they could not even get to him with a man and had to bring him through the roof of the building.
Ngokuba kwimihla wasityelela ngayo apha ekwimoya enyama. Uqinanisana kwakungako kuba kukhulu bengakwazi nokufika kuye kunye nomuntu baze babe nokumngenisa ngophahlwa lesakhiwo.
And we pray God that tonight that everyone's had to press in this way shall be rewarded as that man was.
Yaye siyathandaza Thixo ukuba ngokuhlwa nje wonke umntu ekuye kwanyanzeleka ukuba axinanise ukungena ngolu hlobo abe uyakuvuzwa njengokuba loo mntu wenziwa njalo.
Bless thy word as we read it. And may it be a lamp, a light unto our path. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Sikelela ilizwi lakho njengokuba silifunda kwayelanga lingasisibane ukukhanya emendweni wethu kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Ewe.
It was just reported to me just now that the girl that I called on this morning, an alcoholic that had been called out in the meeting in Chicago.
Bekusandula ukuxelwa kum ngokunje ukuba laa ntombazana bendiyibize ngale ntsasa inxila ebeliye labizwa enkonzweni yeChicago.
It was that she was sitting in a balcony when the Holy Spirit spoke to her and said she was an alcoholic.
Uba ibihlele ngqamekweni xa umoya engcwele ethe wathetha nayo waze wachaza ukuba ilinxila eloyisakeleyo.
And five great doctors of Chicago had given up.
Yaye oogqirha abakhulu abahlanu baseChicago bebeyincamile.
The alcohol synonymous had given her up.
I-alcohol synonymous yezotywala imncamile.
And she was called out of thus saith the Lord. She was healed. She's never craved a drink. Amen. From that time on.
Yaze yabizwa ngu-itsho inkosi yaphiliswa ayikhange inxanelo yokusela ukusuka ngelo xesha ukubheka phambili.
And another little lady up in the balcony above her, which was a friend of hers, that they lived in Calumet City.
Nelinye inenekazi elincinane ebeliphaa phezulu elingqamekweni entla kwayo ebelingumhlobo wayo ebebehlala kunye kwisixeko eCalumet.
If anyone knows what that is, that's the borderlines where it's worse than Paris, France. all kinds of evil going on.
Uba kukho umuntu owaziyo ukuba indawo ninaleyo kuphaya emideni apho kukubinga phezulu kwase Paris eFrance kuqhubeka zonke inhlobo zokungcola.
And told her that she was a dope peddler and she was a dancer to Fred Astaire.
Lazela xelelwa ukuba lingothengisa iziyobisi nokuthi lingumdanisi ka Fred Astaire.
And her father resented it, but she raised up and said, "Dad, the man is exactly right."
Wabe uyise walo ekuphika oko kodwa lona lema ngenyawo lathi tata la ndoda ithetha inyaniso ngokuchanekileyo.
She now is married, the little girl, and is on her road out with her husband preaching the gospel.
Ngoku itshatile la ntombazana yaye isendleleni iphandle kunye nomyeni wayo bashumayela ivangeli.
Rosella is a mission worker from every jail service and everything that she can get into telling alcoholics that there's a hope and that's in Christ.
Amen. Urosela ungumsebenzi wokusekwa kwamabandla ukusuka kuyo yonke inkonzo yasentolongweni nakuyo yonke into anongena kuyo yaxelela abangamanxila oyisakeleyo ukuba likho ithemba laye lona likuKristu.
She's been very much burdened for her father.
Ubehleli enomthwalo kakhulu ngotata wakhe.
No more than day before yesterday on a 10-minute private interview.
Kungekudala ke izolo elinye kwele mizuzu elishumi kudlwana ndlebe lwakucala.
The girl has been a definite supporter of the meetings for the last 4 or 5 years.
La ntombazana ibingozixhasa ngokupheleleyo ezinkonzo isithuba seminyaka emine okanye emihlanu.
That she told me in a little 10-minute report out at the trailer on an interview that said, "Brother Ram, whatever you do, I'm terribly burdened for my father."
Yes, yani xelela kwingxelo encinane emizuzu elishumi phanga phandle kwinqwelo etsalwayo okanye kudlwana ndlebe yathi mzana uBranham nantona oyenzayo ndinomthwalo oyikekayo ngenxa katata.
He loves you, but he just won't come to Christ.
Uyakuthanda kodwa akafuni nje ukuza kuKristu.
I said, "Rosella, God knows how to do that. He knows how to make him do it."
Ndathi Rosella uThixo uyazi kuba ngayenza njani nalonto, uyazi kuba ngamenza njani nakuba akwenze oko.
And the news comes now that he's buried beneath a carload of limestone. Let us pray for him.
Kufika indaba ke ngoku zokuba ungcwatywe phansi komthwalo wonke womatye ekalika. Masimthandazeleni.
Lord, at that mouth of that faithful daughter, and him trapped down there that could die beneath it.
Ngosi kulamlomo walantombi ithembekileyo abena evaleleke apho ezantsi kwaye angafela phansi kwalonto.
God grant that he won't, but his soul will look up and remember that you are God who can answer prayer under a limestone pile as same as you could in the belly of a whale.
Amen.
Or in the furnace with the fire, or in the den with the lions.
Amen.
Thixo yenza ukuze angabinako kodwa umphefumlo uyakukhangela ukukhumbule kuba wena unguThixo onako ukuphendula umthandazo ngaphansi kwemfumbo yamatye ekalika ngendlela enye kunoba wabanako esiswini somnenga okanye kwiziko elivutha umlilo okanye emhadini wengonyama.
You remain the same.
Uhlala useyilonto.
Bring him forth, Lord, a washed Christian.
Amen.
Kuphe Nkosi engumKristu ohlanjiweyo.
We know that all things work together for good to them that love
Amen.
You. And we pray that this will be one of those things as we commit it to you. In Jesus' name, Amen.
Siyazi ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bakuthandayo. Yaye siyathandaza ukuba le ibe yenye yezo zinto njengokuba siyinikela kuwe egameni likaYesu. Amen.
In the reading of the word tonight in the book of 2 Kings, I wish to read in the second chapter for just a little text to find a context, God willing.
Ekufundweni kwelizwi ngokuhlwa nje kwincwadi yesibini yokumkani, ndinqwenela ukufunda isahluko sesibini ukwenzela isihloko esincinane ukuze sifumane umxholo uThixo ethandile.
And it came to pass that when the Lord would take up Elijah unto heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal.
Kwathi ekuzeni kumnyuseni kuka Yehova uEliya ngomoya ovuthuzayo ukuba aye ezulwini. Wabe uEliya ehamba noElisha besuka eGilgali.
And Elijah said unto Elisha, Tarry ye here, I pray thee, for the Lord has sent me to Bethel.
What to Elia Elisha? Kaushale apa ngoba uYehova undithume eBetheli.
And Elijah said unto him, As the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee.
What to Elisha? Ehleli nje uYehova uhleli nje umphefumulo wakho andiyikwahlukana nawe.
So they went down to Bethel.
Behla ke baya eBetheli.
And the sons of the prophets were there at Bethel. Came forth to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today?
Baphuma unyana ba profeta babese Betheli baya ku Elia bathi kuye uyazi nakodwa kuba namhlanje uyayisusa uYehova inkosi yakho enhlokweni yakho.
And he said, Yea, I know it. Hold your peace.
Wathi ndiyayazi loo nto ithini cwaka.
And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee. For the Lord has sent me to Jericho.
What to Elia kuye Elisha? Kaushale apa ngoba uYehova undithume eJericho.
And he said, As the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went to Jericho.
What ehleli nje uYehova uhleli nje umphefumulo wakho andiyikwahlukana nawe bangena ke eJericho.
And the sons of the prophet were there at Jericho came to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, Yea, I know it. Hold your peace.
Beza unyana ba profeta bese Jericho ku Elisha bathi kuye uyazi nakodwa kuba namhla uyayisusa uYehova inkosi yakho enhlokweni yakho. Wathi ewe ndiyayazi loo nto ithini cwaka.
And Elijah said unto him, Tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jordan.
Wathi uElia kuye Kaushale apa ngoba uYehova undithume eJordan.
And he said, As the Lord liveth, as thy soul liveth, I'll not leave thee.
Wathi ehleli nje uYehova uhleli nje umphefumulo wakho andiyikwahlukana nawe.
And they two went on.
Bahamba ke bobabini.
May the Lord add his blessings to his word.
Yanga inkosi ngongeza intsikelelo zayo kwilizwi layo.
My subject for tonight is God called man.
Ingongoma yami ngokuhlwa nje ithi amadoda abizwe nguThixo.
And I will try to be just as briefly as can because we've got a great prayer line coming up just in a few minutes.
Kendiza kuzama nje ukuba mfutshane kangangoko nokuba nako ngoba sinomgqa omkhulu okuthandazela ozayo emizuzwini nje embalwa.
But just to give you a little look at the times that we're living.
Kodwa unikhangelisa nje kancinane kumaxesha esiphila kuwo.
We hear this cry on the radio and in different places, and coming from sincere hearts, Lord, give us revival in our time.
Siva okukhwazwa kunomathotholo nakwindawo ezahlukeneyo nokuvela kwinhliziyo ezinyanisekileyo. Nkosi siphe imvuselelo ngexesha lethu.
And from letters from Christians around the world, we hear that cry. And it does something to your heart.
Nangokusuka kwincwadi ezivela kumaKristu ehlabathini jikelele, siva eso simemezo, yaye loo nto inento ayenzayo enhliziyweni yakho.
It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul to hear the people of the Lord call for a revival.
Iyaphembelela, inyusela phezulu. Iyavuselela emphefumulweni ukuba abantu benkosi bebiza imvuselelo.
And God has made a promise. If the people that are called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven.
Yaye uThixo wenze isithembiso ukuba abantu ababizwa ngegama lam bayakuhlangana ndawonye bathandaze ngoko ndiyakuva ndisezulwini.
And so we tonight want to think on that and remember that in the midst of all this cry, God cannot send a revival till he's got man in shape to take it.
Ngoko ke thina ngokuhlwa nje sifuna ukucinga ngaloo nto. Yaye khumbula ukuba phakathi kwakho onke oko kukhwaza uThixo akangeke athumele mvuselelo athi abe unamadoda alungele ukuyithabatha.
We cannot have a revival until we get man. God called man. God trained man.
Asinakubana mvuselelo side sifumane amadoda. Amadoda abizwe nguThixo, amadoda aqeqeshwe nguThixo.
that's not trained up in the schools of theology and of education, but rugged man of faith that God has brought up in the school of his rugged training.
Angaqeqeshwanga ezikolweni zezakwalizwi nezemfundo. Koko amadoda arhabaxa okholo athe uThixo wezisa kwisikolo sakhe soqeqesho esirhabaxa.
Men who are not afraid to face the fire.
Amadoda angoyikiyo ukumelana nomlilo.
Man who has come in the presence of God and knows his power and knows his omnipotence and knows his healing power.
Amadoda athe eza phambi koThixo nawaziyo amandla akhe, esazi ubukho bakhe kwindawo zonke ngamaxesha onke, esazi amandla akhe empiliso.
Some man that's trained to know the living God.
Amadoda aqeqeshelwe ukwazi uThixo ophilileyo.
It's all right to train him by the word, but the letter killeth, the spirit giveth life.
Kulungile ukuqeqesha ngelizwi, kodwa umbhalo uyabulala, ngumoya odlisa ubomi.
And before we can have this revival, God has to call out and train man.
Kepha mkokuba sibe nale mvuselelo, uThixo umelwe kukubiza akhuphe aqeqeshe amadoda.
God trained man to carry this message.
Amadoda aqeqeshwe nguThixo ukuba athwale lo myalezo.
And they don't care what the opposition is.
Yaye akakhathalele nokuba yintoni na echasayo.
They are willing to go to the fiery furnace in defeat or to the lion's den or wherever it may be. They're ready to go because they've been in the presence of God and know that he is.
Akulungele ukuhamba aye kungena kwiziko lomlilo oyisiwe okanye emadini wengonyama okanye nokuba kunokuba kuphi na alungele ukuhamba ngokuba akhe akubukho bukaThixo yaye ayazi ukuba ukho.
Whether it's to victory or defeat, they still stand the same.
Nokuba kukuloyiswa na okanye kukoyiswa ayakuhlala emi ngendlela efanayo.
That's the kind of training God does to man.
Nalo uhlobo loqeqesho uThixo alwenzayo emadodeni.
And it's very strange to think that God would do that. That God trains his man like that. But he does.
Kwaye kumangalisa kakhulu ukucinga ukuba uThixo angenza into enjalo. Ukuba uThixo aqeqeshe amadoda akhe ngolo hlobo. Kodwa wenza njalo.
You know, we have an old song we sang. Some through the waters, some through the floods, some through deep trials, but all through the blood.
Uyazi sineculo elidala esiliculayo. Abanye bephumela emanzini, abanye bephumela kwizikhukula, abanye bephumela kwizilingo ezinzulu, koko bonke bephumela kwigazi.
God leads his people through great trials to purge them. And sometimes it takes years to do it.
UThixo ukhokelela abantu bakhe ukuphumela kwizilingo ezikhulu ukuze abahlambulule. Yaye ngamaxesha amaninzi kuthabatha iminyaka ukwenza loo nto.
And as for myself tonight, I believe that right now God is training such man to meet the front line.
Ke ngoko kwam ngokuhlwa nje ndiyakholwa ukuba nangoku uThixo uqeqesha amadoda anjalo ukuba ayokuhlangana phambili edabini.
Men who are going through and time shook from their feet.
Amadoda ahamba aphumele yaye ixesha ashukuma ukusuka ezinyaweni zawo.
Sometimes look like the whole thing's falling, but yet in the midst of it all they know that living God and keep their face forward. Keep moving on.
Ngamanye amaxesha kukhangeleke ngathi yonke loo nto iyakuwa. Kodwa nangoko phakathi kwaloo nto iyonke ayamazi la Thixo uphilileyo aphakamise obuso bawo abhekise phambili athi gqolo ukuhamba.
And many people praying for a revival, I wonder if there sometimes, if those who are praying, if their own prayers don't stop up the wells of blessings.
Abantu abaninzi ke bethandazela imvuselelo nje, ndiyamangaliswa ukuba ngamanye amaxesha, ukuba abo bathandazayo, ukuba imithandazo yabo ayivali imithombo yentsikelelo na.
When they're cowardly and afraid to trust God, afraid to take him at his word.
Xa enobugwala, ekoyika ukumthemba uThixo, ekoyika ukumthabatha elizwini lakhe.
Afraid to believe that he still lives today.
Esoyika ukholelwa ukuba yena usaphila namhlanje.
When his Bible plainly says that he is the same yesterday, today and forever.
Xa iBhayibhile yakhe isitsho ngokucacileyo ukuthi usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
God doesn't call very seldom the smart man, the educated, the intellectual.
UThixo akabizi kukambalwa kakhulu amadoda alumkileyo afundileyo ingqondi.
They play their part. And they are great men. But usually when God wants the job done, he gets somebody who hardly knows his ABCs.
Ziyayidlala eyazo inxaxheba yaye zingamadoda abalulekileyo. Kodwa ngokuqhelekileyo xa uThixo kukho umsebenzi afuna wenziwe, ufumana umntu ekunzima kwa ukuba abazi oaebhenci bakhe.
Search the scriptures. Look through the histories.
Phengulula izibhalo, khangela kuzo zonke ezembali.
Man that mounted to something with God were not man who had great educations, but man who, well, had no education, only a desire in their heart to serve God.
Amadoda akhe afika kwindawo ethile noThixo yayingengomadoda anemfundo enkulu, koko ingamadoda awathi ke ayengenamfundo, koko enomnqweno nje enhliziyweni yawo okukhonza uThixo.
He got the plowman, the shepherd, the fisherman, the hunter, those who lived in nature.
Wayefumana amadoda angabalimi, abelusi, abalobi, abazingeli, lawo ayehlala endalweni.
In that stillness and quietness of nature,
koko kuzola nokuphila kwendalo,
there God could speak to them. And that's who he called.
Apo uThixo wayenokuthetha nawo, ngawo lawo ke awayewabiza.
And if they find that when he gives a call to a great intellectual, that person finally goes back to his intellectual conceptions.
Yaye ukuba bayifumanisile loo nto, xa ebiza ingqondo ebalulekileyo, lo mntu ekugqibeleni ubuyela emva ekuqondeni kwakhe ngokobungqondi.
And after a while, when it comes to work in the phenomenal, he's too mixed up with the peoples of the world to accept such.
Kuze emva kwethutyana xa kufika ekusebenzeni kokomoya, axube kakhulu nabantu behlabathi malunga nokwamkela izinto ezinjalo.
Therefore, he finally results to a denomination and goes on off and makes a minister.
Ngoke ugqibeleni uphelela kwimvaba yehlelo aze abheke phambili enziwe umlungiseleli.
And that's all right.
Yaye loo nto ilungile.
And I have nothing against that person that would do that.
Andinanto ichasene naloo mntu uyakwenza loo nto.
But when God gets ready to do something in the supernatural realms, he usually gets a man that he can put his trust in and anoints him and sends him out, and he's fearless at the job.
Kodwa xa uThixo elungisela ukwenza into ethile kwimigangatho yokomoya, esiqhelweni ufumana indoda anokuthi abeke ithemba lakhe kuyo, aze ayithambise, ayithume, iphume, yayayoyiki kuloo msebenzi.
That's the kind of man we need today. Not polished scholars, but man who know God in the power of his resurrection.
Lolo hlobo lwamadoda esiswele lona namhlanje, hayi izifundiswa ezigudisiweyo, koko amadoda azi uThixo emandleni ovuko lwakhe.
For instance, there was a man in the Bible by the name of Moses who had got all of his training.
Ngokomzekelo, kwakukho indoda eBhayibhileni eyayinguMoses ngegama eyayizuze konke ukuqeqeshwa kwayo.
He knew all of the theology.
Wayezazi zonke ezakwalizwi.
He knew everything that he should know.
Wayesazi yonke into awayemelwe kukuyazi.
If he didn't need any education, he could teach the masters in Israel or in Egypt.
Kunokuba wayemelwe kukuba nemfundo ethile, wayenokufundisa abaphathi bakwaSirayeli okanye iYiputa.
He didn't need one thing.
Kwakungekho nenye into ayisweleyo.
And the Bible tells us that he was learned in all the wisdom of the Egyptians.
Yaye iBhayibhile isixelela ukuba wayefundiswe kubo bonke obo bulumko bamaYiputa.
Why, he could teach their scholars.
Kuba wayenokufundisa izifundiswa zabo.
He could teach their scientists things.
Wayenokufundisa inzululwazi zawo nezinto ezinjalo.
He was keyed to the very point when it come to intellectual. But yet it taken God 40 years to beat all that out of him out there in the sands.
Wayebekwe enkokoyini xa kufikwa kubungqondi. Kodwa ukanti kwathabatha uThixo amashumi amane eminyaka ukubetha yonke loo nto iphume kuye phanga phandle enhlabathini.
And when he got all of his intellectual conceptions of God beat out of him, out there in the sands, the metal was ready to be molded over.
Waze wathi akubetha akhuphe konke ukuqonda kwakhe uThixo ngobungqondi. Phaphandle enhlabathini, lo nsimbi yayilungele ukubunjwa.
That's the way God takes his man and beats out all of their fears and all of their intellectuals, and then the great master potter puts them on the wheel and begins to mold them over again.
Yilondlela athi uThixo athabathe ngayo amadoda wakhe awabethe kuphume lonke uloyiko lwawo nako konke oko kungaqondi kwawo ukuze ke umbumbi oyinhloko omkhulu ababeke evilini aze aqalise kubaxonxa kwakhona.
Workman worthy. It's God's man. Who could train a man more than God himself?
Abasebenzi abafanekileyo ngamadoda kwaThixo. Ngubani onoqekesha umuntu ngaphezu kwaThixo ngokwakhe?
What's the way he trains him?
Khangela indlela abaqeqesha ngayo.
We would think again of another by the name of David.
Singacinga kwakhona ngomnye ogama linguDavide.
God was training David when he's just a little boy.
UThixo emqeqesha uDavide ngethuba wayeyinkwenkwe encinane.
The prophet Samuel came up and poured oil on his head and anointed him because God was going to train David to be a mighty warrior.
Umprofeti Samuel weza wagalela iolo enhloko kuye wamthambisa ngokuba uThixo wayeza kuqeqesha uDavide ukuba abe ngumntu onamandla.
And look at the training he gave him.
Wayekhangela kolo qeqesho wamnika lona.
I was reading some time ago up here at Green's Mill where I usually go to pray.
Bendifunda kwixesha elithile elidluleyo apha phezu kwelitye lika Green apho ndidla ngokuya kuthandaza khona.
Where God said to David, I took you from the sheep cote, from following those few sheep of your fathers out there, and I made you a great name like great man of the earth.
Kwindawo awathi uThixo kuDavide, ndikuthabathe kwingubo yegusha, ekulandeleni la mpahla emfutshane kaehlopha yaphandle, ndakwenzela igama elikhulu njengamadoda abalulekileyo omhlaba.
And I think of the rugged training he did to David.
Daze ndacinga ngendlela erhabaxa wathi wenza ngayo kuDavide.
Never so much as school him in some school, but he schooled him in his own school.
Akazange amfundise kangako kwisikolo esithile, koko wamfundisa kwesesakhe isikolo.
David was a hunter and a shepherd, and in the Psalms he wrote of green pastures and still waters.
UDavide wayengumzingeli nomalusi. Yaye kwindumizo wabhala ngamadlelo aluhlaza namanzi azolileyo.
Because there he was alone by himself. He wasn't contaminated with the things of the world.
Ngokuba wayelapho yedwa, inguye yedwa, wayengengangcoliswanga ngezinto zehlabathi.
God has to get a man away from the things of the world so he can get him quiet, so he can listen to God, that still small voice.
UThixo umele ukususa indoda imke ibe kude kwizinto zehlabathi ukuze ayenze izole ukuze ibe nokuphulaphula uThixo elo lizolileyo ilizwi elincinane.
Then once in contact with God, he becomes fearless then.
Ngoko nje ukuba ahlangane noThixo uba ngongena loyiko ngoko.
Notice that he don't care what anyone says. He's been in the presence of God.
Qaphela ukuba akakhathali nokuba ubani uthini na ube sebusweni bukaThixo.
He knows God in the power of his resurrection.
Umazi uThixo kumandla ovuko lwakhe.
And then David, we see him one day God permitted a bear to come in and get one of his sheep.
Yaye ngoko uDavide siyambona ngenye imini uThixo wavumela ibhere ukuba ingene ithabathe enye izimvu zakhe.
David just took after that bear.
UDavide wasukela nje emva kwebhere leyo.
No doubt but what he prayed, because a little later on he confessed to it.
Akuthandabuzeki kwakuthandazayo ngoba kumzuzwana emva koko wavuma malunga noko.
And he prayed and asked God.
Waza wathandaza wacela uThixo.
He was caretaker over that sheep. He cannot lose that sheep. And he must save that sheep at all price.
Yayinguye umalusi ogade ezo zimvu. Wayengenakulahlekelwa yilo gusha. Yaye umele kubusindisa ubomi balo mvu nangakuphina.
And he grabbed his little slingshot and took after that bear and killed him.
Waza wathabatha isilinge sakhe esincane sokudubula wasukela emva kwebhere wayibulala.
He must save that sheep.
Kwakunyanzelekile ukuba asindise imvu.
See what God was training him for?
Uyayibona into emqeqeshela yona uThixo?
God wants his shepherds to save the sheep regardless what he has to be called and what he has to go through. Save them sheep.
UThixo ufuna ukuba abalusi bakhe basindise izimvu ngaphandle kwayo nayiphina into ayakubuzwa abizwe ngayo nayakuphumela kuyo. Asindise ezo zimvu.
Then he seen that David was gallant over this bear, so he just raised the power of the animal a little greater. And he sent a lion in and took one of the lambs. And a lion is a fierce animal.
Ngoko wabona ukuba uDavide wayekhaliphile kule bhere, ngoko wanyusa nje amandla esilwanyana angamakhulwana. Wazi wathumela imvana ingonyama yangena yathabatha enye yezimvu. Yaye ingonyama sisilwanyana esoyikekayo.
Oh, in Africa, when I was hunting them, a lion can kill 10 men before you can say Jack Robinson.
Oh, Africa, and ndizingela kunye nabo, ingonyama ingabulala amadoda alishumi ngaphandle kokuba ube ungathi Jack Robinson.
Oh, powerful, great beast.
Oh, inamandla silo esikhulu.
This is a big roar, and this manner consumed.
Ngomgqumo nje omkhulu, no, nje amadoda ayabhideka.
And the one who dies under the power of a lion never feels any hurt.
As the law fell upon Squamantla and Gonyamangake, Ave, Quenzagala.
It's such a scare to hear that roar as he gives.
Yoigaga cool, Ukuvangelom, Gomo, Ukupa.
Those great mammoth feet, just in a second, he's tore down a dozen men.
Lomas, Nyanganto, Famakulu, Mzuzane, Ninje, say Quenge, I wish I should have been Lamadot.
And to think of a little boy. The Bible said he was ruddy. That means he was just a little bitty fella.
Yayokucinga njengenkwenkwe encinane. IBhayibhile ithe yayibomvurha. Oko kuthetha ukuthi yayingumfo nje oyintwana encinane.
With a little slingshot. You know what it is, a little piece of leather with a string on each side.
Ephethe isilinge sokudubula isincinane. Uyazi kwaye yintoni na? Isunzwana elincinane lesikhumba lunocingo kwicala ngalinye.
And a hungry lion with already the taste of blood in his mouth running and grabbed this sheep.
Kunye nengonyama elambileyo sele inencasa yegazi kakade emlonyeni kuyo yangena yaxhakamvula igusha.
David looked up to God and said, I can't lose that one. You help me, Lord.
UDavide wakhangela kuThixo wathi, andinako ukulahlekwa yileya, ndincede Nkosi.
And he knocked the lion down with the slingshot.
Waza wayingquba wayiwisa phansi ingonyama ngeso silinge.
And when the lion rose up against him, that little boy and the lion weighed about 500 pounds or better. That little boy weighed maybe 70 or 80.
Yazi yathi ingonyama yakuvuka ichasene naye lo mfo omncinane ibe lo nkwenkwe encinane ngobunzima mhlawumbi yayingamashumi asixenxe okanye asibhozo.
He pulled from his little belt the knife, and when the lion raised up, which had killed 10 men in a couple of slaps, he grabbed the lion by the beard and killed him.
Yatsala yakhupha kwibhandi yayo encinane imela yathi yakunyuka ingonyama eyayinokubulala amadoda alishumi ngokuthwaxula nje kambalwa wayibamba ingonyama ngodevu wayibulala.
Courage! God don't want cowards.
Ukukhuthala uThixo akawafuni amagwala.
He can't use you if you're afraid to take his word and believe him.
Akana kukusebenzisa ukuba uyoyika ukuthabatha ilizwi lakhe ukholwe kuye.
He wants gallant man. Won't pay no attention to nothing what the Lord said.
Ufuna amadoda akhaliphileyo angayikuyihoya enye into ngaphandle koko kuthethwe inkosi.
That's the kind he has to move with.
Nalo udidi alufunayo ukuba ahambe nalo.
Regardless of what the church says, what the pastor says, what the church stands for, he stands for God and righteousness in his word.
Nangaphandle kwayo nayiphina into ethethwa inkonzo, into ethethwa ngumfundisi, into elimele yona ibandla, umele uThixo nobulungisa bakhe nelizwi lakhe.
That's the man we God will send these days for his revival that his people are praying for.
Nangu amadoda esi uThixo ayakwathumela ngale mihla esenzela imvuselelo yakhe leyo ithandazelwa ngabantu bakhe.
Later in years, when he went up to meet his brothers at the battle, there was a big old giant up there, 14-inch fingers.
ekuhambeni kwethuba eminyakeni xa wenyukayo wayakuhlangana nabazalwana bakhe edabini kwakukho isigebenga esidala phaya phezulu esineminwe elishumi elinesihlanu le-intshi.
And he bragged and he said, "Now let somebody come fight me. If you can whip me, I'll surrender. And vice versa, and we'll serve."
Yes, Kaisa Sasati, Magbekom Dolanam, Ugband Ninogund Beta, Yagnigazela, Nangokchin Selan, Sibe, Siagunikons.
Whoever who surrenders, of course, will be the one who loses.
Nobango Pino Nigazeleo, Kagate, Uyagbanglo, Isueo.
That's the way the devil likes to do it. When he thinks he's got the edge on you, he'll tell you, "You can't get by with that." You can't preach divine healing in the Methodist Church, Baptist Church.
Will
you Methodist preachers just get a hold of God one time and find out whether you can or not? You'll never do it with your theology that they teach. You'll have to get a hold of God and know that He is. They say the Pentecostal people, a few years ago there was a bunch of people standing on the corner, not even a building they could get into.
But abantu benkonzo kamoya kwiminyaka embalwa edlule kwakho iqela labantu elalimiye ekoneni lingenazo nene sakhiwo elungena kuso.
But did you read Life magazine the other day? What they said about him?
Kodwa ukhe waqaphela kulinda ixesha iLife ngenye imini into awayithethayo ngabo?
It's one of the greatest phenomena this age has ever known. It's a rising of the Pentecostal church.
Yenye yezona zinto ezimimangaliso emikhulu esakhe sazibona esi sigaba ukuvela kwenkonzo yakwamoya.
Certainly. And they produced more converts in 1 year than all the rest of churches do put together.
Ngokuqinisekileyo yabe yavelisa abagudukayo abaninzi ngonyaka kunoba zinokwenza zonke ezinye iinkonzo zihlanganisiwe.
That's what Life magazine said.
Nantso into ethethwe ngulinda ixesha iLife.
Why?
Kuba.
They may be mixed up in some things, but brother, they're gallant.
Basenokuba baphixene kwizinto ezithile kodwa mzalwana bakhaliphile.
Stand out there toe to toe and call black black and white white.
Bema phaya babambe baze bakubize kumnyama ngokuba kumnyama nokumhlophe kuba kumhlophe.
When the revival finally breaks, it'll break among them. You watch and see if it doesn't.
Yakugabuka imvuselo yokugqibeleni iyakugabuka phakathi kwabo uze ujonge ukhangele ukuba ikwenza njalo na.
Get straightened out one of these days.
Baya kuba ngabalungisiweyo bathi ngqongo olunye lwezintsuku.
And David, when Saul put his armor on him and said, "David, if you're going to fight this giant," giant said, "Well, you're nothing but a boy, just a youth, and he's been a warrior from his youth."
Yaye uDavide xa uSaul wabeka isiqeqe sakhe kuye wazi wathi, "Davide, ukuba uyakulwa nalo mfo isigebenga, wathi kuba akukho nto uyiyo inkwenkwe nje usengumntu omtsha nje yaye yena ebehlele ngumli ukusukela ebutsheni bakhe."
How can you fight him?
Ungalwa njani ke naye?
Listen to this little David.
Pula pula lo David mncinane.
You see, he did not say it like this.
Uyabona akazange athethe ngolu hlobo.
"Saul, your honor, sir. My father sent me to the grammar school, college, high school. I have a PhD. I am equipped to do this. I'm a smart man."
Saul, wena uhloniphekile mhlekazi. Utata wandithumela kwisikolo sokubizwa kwamagama ekholejini kwisikolo semfundo ephakamileyo ndine-PhD ndixhotyiselwe ukwenza oku ndiyindoda elumkileyo.
He never said it like that.
Akazange ayithethe ngolo hlobo.
He said, "My lord," he said, "when I was herding my father's sheep out yonder, a bear come in and got one and I killed him."
Wathi, "Nkosi yam," wathi, "xa ndandisalusa isimfuzi kabawo phaa ngaphesheya ibhere yangena yathabatha yanye ndaze ndayibulala."
"And a lion come in and got one and I knocked him down, and when he raised up I slew him."
"Yaze ingonyama yathabatha enye ndayingquba ndayiwisa phantsi yaze yathi ukuphuma kwayo ndayibulala."
"And he said, 'The God that delivered me from the paws of the bear and the lion can also deliver me out of that hands of that uncircumcised Philistine.'"
"Aze wathi, uThixo andihlangulayo kwibherena kwingonyama unako kananjalo ukundihlangula ezandleni zalo mfilisti ungalukileyo.
A God-trained man.
Indoda eqeqeshwe nguThixo.
There stood Saul with all the training that any man could have to know how to fight.
Kuyelo emi uSaul na wonke amadoda aqeqeshweyo nabana wena ukuba nawo aziyo ukuba kuliwa njani na.
David didn't know nothing about a sword.
UDavid kwangekho nto ayaziyo ngekrele.
He didn't know nothing about a shield.
Kwangekho nto ayaziyo ngekhanka.
Well, Saul went and put his great big armor on him, and little David was standing bow-legged almost.
Ke uSaul waphuma neso sikhweqe sakhe esikhulu wasibeka phezu kwakhe uDavid omncinane wayemi ephantsi wayenesigweqe.
He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Just smashed him down.
Basi bafumanisa ukuba ukwasemfundweni kwevest yakhe kwakungayilinga ndoda yakwaThixo kwasuka kwayicumzela phantsi nje.
All her creeds and things won't never match God's equipment, yonder.
Yaye zonke izinto zemigaqo yethu nezinto ezinjalo zingeke zilinganiswe nesixhobo sikaThixo apha ngaphesheya.
Oh, how we could go on and on and say many different ones. But straight to our text to hurry.
Oh, indlela besinokuqhubela phambili ngayo siye phambili sithethe okuninzi ngabaninzi abahlukeneyo. Kodwa sibuyela ngqoko umxholo wethu ukuze sinqame.
Elijah was getting old. And he knew it wouldn't be long until he'd have to leave the world.
UElijah wayesaluphala. Yaye wayesazi ukuba kwakungayikuba thuba lide kufuneka alishiye ihlabathi.
And God had found a man that was an honest man. That was a good man. His name was Elisha.
UThixo wayifumene indoda eyayindoda enyanisekileyo, eyayindoda elungileyo. Igama layo lalingu-Elisha.
Now, if you notice, one of them's name is Elijah, and the other is Elisha.
Ngoku ukuba uyaqaphela igama lomnye kubo ngu-Elijah, lize elomnye libe ngu-Elisha.
Now, he never went down into the farms and so forth and went and found in the schools of theology and up in the great high schools of those days.
Ngoku akazange ehle ayongena kwezo nkqubo nokunjalo, aze ehle afunyanwe esikolweni sezakwalizwi naphezulu.
What did he do?
Wenza ntoni?
He went out into the field and found a man plowing with 12 yoke of ox.
Waphuma wayongena entsimini wazofumana indoda ilima ngeenkomo zejoko ezilishumi elinesibini.
What? Elisha, the one who was plowing, knowed how to appreciate a straight row.
Intoni? UElijah lo wayelima. Wayesazi ukuba angawenza njani na umgca wefolo ongqalileyo.
And he knowed if he turned and looked back, he'd wiggle off the road.
Kwaye wayesazi ukuba ukhe wajika wakhangela ngasemva angabhityiza aphume endleleni.
And God knowed that a man that knowed how to plow straight fair knowed not to put his hands on the plow and even turn to look back.
Yaye uThixo wayesazi ukuba loo ndoda yayisazi ukuba ilinywa kanjani na ifolo engqalileyo yayisazi ukuba ayinakubeka izandla zayo epulweni ize ijonge nokujonga kokusemva.
He never waited till he got his education, wiggled along the road.
Akazange alinde ade afumane imfundo yakhe abhityize ecaleni kwendlela.
He just killed the oxen, made a sacrifice, and took off with Elijah as soon as that man went over him.
Waxhela nje inkabi yenkomo wenza idini waze wathabathisa wemkano Elijah nje ukuba la ngubo ibe yawa phezu kwakhe.
He was ready, willing.
Wayesele elungile, ekhuthele.
God knows he can make him able.
UThixo esazi ukuba uyakumenza ukuba abe nako.
Now God's got to give him some training.
Ngoku uThixo umele ukumnika uhlobo luthile loqeqesho.
He's been training how to keep his eyes on the furrow with 12 yoke of ox and one man plowing with him.
Ubesele enalo amqeqeshele ukugcina amehlo akhe esefolweni neshumi lesibini lenkabi zenkomo zejogwe indoda inye elima ngazo.
He taught him some patience. How to be patient and train those ox to walk straight in the line.
Wamfundisa ukulindela indlela amele ukuba nonyamezelo ngayo aze aqeqeshe ezo nkabi zenkomo ukuba zihambe umgca othe ngqo.
He had trained some men afterwards.
Kwafuneka ukuba aqeqeshe amadoda athile emva koko.
Keep them on the Bible, on the Word, lined up with God. Stay straight in the line.
Awagcine esebhayibhileni eselizwini engqalile kunye noThixo ahlale ethe ngqo emgceni.
And then even God had to school him a little bit.
Ukuze ngoko noThixo kwafuneka ukuba amfundise kancinane.
He said, now you tarry here, for I'm going over to Gilgal. The Lord has called me.
Wathi ngoku hlala apha ngokuba ndiya eGilgali inkosi indibizile.
And the prophet, after he had felt that power upon him, that robe of Elijah, he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you.
Kwaye umprofeti emva kokuba wayewavile amandla akhe phezu kwakhe laa ngubo kaEliya wathi ihleli nje inkosi nomphefumlo wakho uhleli nje andisayi kukushiya.
Went on to Gilgal, which is the place of Christian confession and baptism.
Wahamba waya eGilgal, indawo leyo eyindawo yokuvuma ubuKristu nobhaptizo.
And then he said, just stay here now. This is good enough.
Waze ke wathi hlala nje apha ngoku kulunge ngokwaneleyo ukuza kutsho apha.
You've made confession and baptism, this is good enough.
Ulwenzile uvumo lwakho nobhaptizo, oku kulunge ngokwaneleyo.
I'm going up to Bethel, which means the house of God.
Ndiyenyuka ndiya eBetheli, igama elithetha indlu kaThixo.
Now that would have been all right for many professors.
Ngoku loo nto ngeyayilungile kwabaninzi abantu abathanda ukubanga nje.
Well, I've just come into the church and got fellowship. Why not just stay right here?
Oh, ndifikile ndangena ebandleni ndafumana ubudlelane kuthe ndingahlali nje apha.
But listen, Elisha couldn't think that way.
Kodwa phulaphula uElisha akazange acinge ngolo hlobo.
He'd already felt the power of God.
Wayesele wavile amandla kaThixo.
He knew there was more for him.
Wayesazi ukuba kwakukho okuninzi amele ukufumana kwakhona.
So he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you.
Ngoko wathi ihleli nje inkosi nomphefumlo wakho uhleli nje andisayi kukushiya.
Oh, how I like that.
Oh, indlela endiyithanda ngayo loo nto.
And he went up to the Bethel, to the house of God. And there he found a bunch of scholars.
Waze wenyuka waya eBetheli endlwini kaThixo. Waze apho wafumana iqela labafundi.
They were all well-trained preachers. And they walked around and told him, said, sir, do you know what? You're on the little end of the stick.
Bonke babe ngamashumayeli abaqeshwe ngokuko bazahamba bajikela ngakuye bamxela besithi mhlekazi uyazi intoni usekupheleni kwendlela.
Did you know Elisha's going to be taken away from you? He's too old, he can't live very long.
Ubusazi uba uEliya uzawuthatyathwa emke kuwe waluphele kakhulu akanakuphila thuba lide kakhulu.
Elijah's going to be taken and you're going to be standing out there as a fanatic.
UEliya uzawuthatyathwa uyakube umi apho ke wena njengomntu oyibaxayo.
Let me tell you something now.
Mandikuxelele into ngoku.
A man that's ever tasted God will not be willing or cannot quench his thirst at a man-made cistern.
Umntu othe wamngamla uThixo akasayikubuyela okanye akangeke alucime unqano lwakhe ngequla elenziwe ngumntu.
Can't do it.
Akunakwenzeka oko.
All their theology that they had there at the school of the prophets would not quench the thirst of that man of God who had had a taste of God.
Apo yonke imfundo yabo yezakwalizwe ababenayo apho kweso sikolo sabaprofeti yayingena kulucima unqano lwalaa ndoda yakwaThixo eyayikhe yamncamla uThixo.
And they kept persuading him.
Baze bahlala njalo bemzama.
Oh, you should stay here and why in 6 weeks we could give you your PhD.
Oh, umele kuhlala apha kwaye kuba kwiveke ezintandathu singabe sesikunika iPhD.
And you know it wouldn't be very long till you take about 4 years of training here. And we could give you the right to preach.
Kwake uyazi kuba inakuba lithuba elide. Ude ube unokuthabatha iminyaka emine yoqekeshwa apho size sikunike ke ilungelo lokushumayela.
You know, if you proved out to be all right, we'd send you out in our denomination.
Uyazi kuba uye waziqondakalisa kuba ungolungileyo singakuthumela ngaphandle kwihlelo lethu.
That won't satisfy a man of God.
Loo nto ayinakumanelisa umfo wakwaThixo.
We'll train you to be a minister. If you'll just stay with us about 4 or 5 years, you're...
Siyakuqeshela kuba ube ngumlungiseleli. Uba uyawuhlala nje kunye nathi malunga neminyaka emine okanye emihlanu apha.
He didn't have time for that kind of stuff. He was on his way to that fountain.
Wayengenalo ixesha lento elolo hlobo. Wayekwindlela yakhe eya emthonjeni.
It doesn't come above that.
Wayesele edlule wenyukela ngentla kunoko.
It done had a taste of heaven in his soul.
Wayesele ivile incasa yezulu emphefumlweni wakhe.
And he said, do you know your head's going to be taken away?
Waze wathi, uyazi uba intloko yenu iyakususwa.
And listen to what he said.
Wayephulaphula koko wakuthethayo.
Yes, I know it, but hold your peace.
Ewe, ndiyayazi loo nto kodwa ke ithini cwaka.
In other words, save your breath. Don't try to tell me about it.
Amanyamazwi valana umlomo musana undixela malungana lonto.
Don't try to tell me what I'm doing. I know where I'm going and what I'm after.
Musana undixela into endiyenzayo. Ndiyazi uba ndiyaphina nento endiyizingelayo ukuba yintoni na.
God give us man like that God trained man. Who knows not to wiggle off on this and wiggle off on that.
Thixo sinike amadoda anjalo amadoda aqeqeshwe nguThixo aziyo ukuba angabi nakuphuma angene kule aphume kuleya.
I know where I'm going and don't speak to me about it. Just hold your breath.
Ndiyazi uba ndiyaphina yaye musani ukuthetha nam malunga noko zithuleleni nje.
Don't try to discourage me because it isn't going to do any good.
Musani ukuzama ukundityhafisa kuba oko akuyi kunceda konke.
Oh, if the people it's prayed for would just have that much courage.
Oh, kuba nje abantu abathandazelweyo bebe nokuba nolo hlobo lokukhuthazeka okungako.
Oh, the days of miracles is past. That wasn't real. You watch, you'll get sick again.
Oh, intsuku zemimangaliso zidlule. Loo nto ibingeyonene. Uze ukhangele, uyakubuya ugule kwakhona.
Just hold your breath. Don't tell me nothing about it. I'm moving on.
Zithulele nje musa undixela kwanto malunga noko ndibheka phambili.
The revival's coming. God's promised it.
Imvuselelo iyeza. UThixo uthembisile ngayo.
Oh, you sons of God, move out in the spirit under. Fearless. Fearless.
Oh, nina bonyana bakaThixo, hambani phume ningene kule moyi phanga phesheya. Ningenalo yiko, ningenalo yiko.
Take God at his word.
Nithabathe uThixo elizwini lakhe.
I know he's going to be taken away, but that isn't what I'm... You haven't got nothing here to interest me.
Ndiyazi ukuba uza kuthatyathwa emke, kodwa loo nto ayiselo nto akho kwanto ninokundinika umdla ngayo.
All your degrees and PhDs and Bachelor of Art and all this stuff doesn't satisfy me. Just hold your breath.
Zonke izidanga zenu ne-PhD ne-BA nayo yonke le nto ayindanelisi. Zithuleleni nje.
When you're going to crack up out there.
Ke uyokusuka ugqabhuke phaa phandle.
Well, if I crack up, let me crack up. I'm on the road. On he was going.
Ke ukuba ndithe ndagqabhuka mandigqabhuke ndiyahamba. Anko ehambela phambili.
You can't make it go over.
Awuna ukuyenza idlule.
I know I can't make it go over, but God's going to take me over, he said.
Ndiyazi uba ndina ukuyenza idlule kodwa uThixo uza kundiwelisela ngaphaya watsho.
Well, Elisha's going to Jordan.
Ke uElisha uya eJordane.
I'm going with him.
Ndihamba naye.
God requires Jordan every life.
UThixo ufuna kubekho iJordane kubo bonke ubomi.
So Elisha come around and said, now Elisha. Elijah said to Elisha, you're just a young man, perhaps something like this. And really you haven't had any schooling.
Koko Elisha wafika wathi, ngoku Elisha, uElia wathi kuElisha, usengumfana nje mhlawumbe into ethile lolu hlobo. Kwaye nene awukhange ufumane ukufundiswa.
Your prophet was trying to try him out.
Umprophet omdala wayezama ukumlingalinga.
He said, you're just a young man. You haven't had much schooling.
Wathi usengumfana nje awufumananga ukufundiswa ngokwaneleyo.
Why, you don't, you truly, you haven't had a grammar school education.
Kuba awu iyo enenene awukhange ufumane iziko lemfundo elifundisa ukubiza amagama.
The only thing you don't do is how to plow.
Inye into yaziyo ukuba kulinywa njani na.
So you better stay here and get your Bachelor of Art.
Koko kungcono ukuba uhlale apha ufumane isidanga sakho se-Bachelor of Art. Yabona?
You better stay and get your degree.
Koko kungcono uhlale ukuze ufumane isidanga sakho.
Not Elisha. Not that man who once touched God. Felt that power of the anointing upon him.
Kodwa hayi kuElisha. Hayi kulaa ndoda ikhe yamkhukumisa uThixo yaweva amandla intambiso phezu kwayo.
He said, as the Lord lives and your soul never dies, I'll not leave you.
Wathi ihleli nje inkosi nomphefumlo wakho ungafi andisayi kukushiya.
He had a purpose. He saw the vision. He knew what was going to take place.
Wayenenjongo. Wayebone umbono. Wayesazi ukuba kuya kwenzeka ntoni na.
And they both went down to Jordan.
Bobabini behla baya eJordan.
Jordan means death.
IJordan ithetha ukufa.
There they stand. The old man and the young man. It really represents Christ and his church.
Nabo bemi apho ixhego kwakunye nomfana oko ngenene kumele uKristu kunye nebandla lakhe.
And there they stood by the Jordan.
Bemi apho ke ngase Jordan.
There she is coming down out of the Judean hills. The great ripples are roaring like that.
Yoleyo isihla iphuma kwinduli zaseJudea. Amaza amakhulu egquma ngolo hlobo.
And Elisha with his gray hair hanging down his back. His dimmed old eyes looking across Jordan, and the young man watching every move that he made.
Wabe Elisha echonga zonwele zingwevu zijinga zihle ngomqolo amehlo akhe anciniweyo akudala ekhangele phesheya kweJordani wabe umfana ekhangele nto nganye awayenza.
One, the young man was waiting for a vision to carry out the will of God.
Omnye umfana wayelindele umbono ukuze enze intando kaThixo.
The other was going home. There's both at Jordan.
Omnye wayesiya ekhaya bobabini babeseJordani.
Elisha to him, he's going home.
Elisha kuye, uya ekhaya.
Elisha had a bitter life.
Elisha wayephile ubomo obukhakha.
That woman preacher down there gave him a rough way to go. Jezebel. And Ahab.
La mfazi ngumshumayeli phaya ezantsi wayemphethe gadalala uIzebele noAhabi.
And the stones. And all that he had went through, Elisha was getting tired.
Kwayayingamatye nazo zonke ezo zinto kwafuneka ukuba baphumele kuzo uElisha wayesele budinwa.
And he knew that he had fought a good fight and he had finished the course.
Kwaye wayesazi ukuba wayelwe umlo omhle wabele ugqibile ugqatso.
Just across Jordan his retirement laid.
Apha nje phesheya kweJordani uphumulo lwakhe lwalulapho.
But Elisha was watching for that spirit was on him.
Kodwa uElisha wayekhangele lo moya owawuphezu kwakhe.
So if you notice, every believer, when you come to a place where you have to set up, you feel the cold waves of Jordan laughing at your feet.
Koko ukuba uyaqaphela lonke ikholwa xa ufikelele kwindawo apho uye wathi khona uzilahlele ngokupheleleyo uyakuvamaza abandawo eJordani kuthwaxa ezinyaweni.
Are you going to cross or are you not?
Ingaba uzakuwela okanye uyikwenza njalo?
Jordan is separation. Separating.
Iyordan kukwahlulwa. Ukwahlula.
And standing back on the hill was these preachers yet hollering to Elisha, "You better not go over. You're going to go overboard."
Kwakumike phaya emva ezindulini aba bashumayeli ngoko bekwaza kuElisha, "Kungcono ba ungaweli. Uya kuyibaxa uphume ecaleni."
You hear them, they remark yet today.
Uyabeva ukuthetha kwabo nangoku namhlanje.
Well, Elisha said, "If God is God, and that's his prophet, I've got to take his place. And I need his spirit to do it with."
Kodwa Elisha wathi, "Ukuba uThixo ungithixo, ibe lo engumprofeti wakhe, ndimelwe kukuthabatha indawo yakhe, ndiswele umoya wakhe ukuze ndenze ngawo loo nto."
I don't need their school.
Andiswele sikolo sabo.
If their school would have done it, they'd be taking his place.
Ukuba isikolo sabo ngesayenzayo loo nto, ngekuba bathatha indawo yakhe.
But God called me to do it, and I need his spirit.
Kodwa uThixo ndibizele ukuba ibe ndim owenza oko, yaye ndiswele umoya wakhe.
If the schools or the churches would have took the place and the power that Jesus offered, it would have took it years ago. Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, but it will never do it.
Ukuba isikolo samabandla ngeza sithabathe loo ndawo namandla wakhuphayo uYesu, ngebabe bayithabathe loo ndawo kwiminyaka eyadlulayo amaWesley, amaBaptist, amaKatholika, amaPresbyteri, kodwa singeke siyenze loo nto.
It's the spirit of Jesus Christ in you across Jordan of every denomination behind and everything else and stand alone with God.
Uthabatha umoya kaYesu Kristu kwaye uyakuyiwela iJordani yalo lonke ihlelo lenkonzo elisemva koko nayo yonke enye into uze ume wedwa kunye noThixo.
So he stood with him at Jordan.
Ngoko wema kunye naye eJordani.
Elisha looking up there knowing somewhere across there God would meet him.
Uelisha ekhangele phaya esazi ukuba ndaweni ithile ngaphesheya phaya uThixo uyakumhlangabeza.
And he took off his robe and he looked around to the young man. And he smote the Jordan.
Wazokhula ingubo yakhe wazobhekabheka ejonga kulo mfana wayibetha iJordani.
And when he did, the Jordan opened up and they walked over on dry land.
Watakwenza njalo iJordani yavula baze bawela kumhlaba omileyo.
See, the Jordan ain't so bad after all. If there's something with you to open up the way.
Yabona iJordani ayimbanga olo hlobo eneneni ukuba kukho into kuwe yokuba uvule indlela.
Oh, when they hit the other side.
Oh, bathi bakufika kwela kuqala lingaphaya.
Hooked to every bush was a horse and a chariot.
Kuginjelwe kwityolo ngalinye ihashe nenqwelo.
The King of Kings. kings had sent an escort to bring Elijah up home.
Ukumkani wakumkani wayethumele eziya kumkhapha ukubazizise u-Eliya ekhaya.
All over for Elijah.
Ayekho kwiindawo zonke ezele u-Eliya.
He'd had enough of about 80-something years of fussing with them people down there and having to be go through the hungers and strifes and everything else. He was ready to go home.
Wayesele diniwe yiloo nto malunga namashumi-8 anento eminyaka okuxambulisana nawo bantu phaa ezantsi abe ephumele kwiindlala nokucinezeleka nayo yonke enye into wayesele lungele ukugoduka.
And he looked around to Elisha. And Elisha wanted to see a vision.
Waze wabheka ejonga ku-Elisha. U-Elisha wayefuna ukubona umbono.
Oh, he had all the schooling back there. He could stop that. They wasn't getting nowhere.
Oh, wayenako konke okokufundiswa. Phaa emva apho ngewayemi khona babengathi bafike ndawo.
God was going to train him his own way.
UThixo wayeza kumqesha ngeyakhe indlela.
So when he looked over there and looked all them bushes hooked around there, these chariots of fire and horses of fire, it done something to Elijah.
Ngoko wathi awukhangela phaa ngaphesheya wakhangela onke loo matyholo ayegintyelwe ejikeleze apho ezinqwelo zomlilo namahashe omlilo oko kwenza into ethile kwelisha.
He saw a vision.
Wabona umbono.
Yes, brother. And when God taken Elijah up, he came back with the double potion of his spirit.
Ewe mzalwana. Yaye xa uThixo amnyusayo u-Eliya wabuya enomoya wakhe uphindwe kabini.
He was ready for the revival then.
Kuba wayeyilungele imvuselelo ngoko.
Notice the man then being just a plowboy before.
Qaphela loo ndoda ngoko eyayinkwenkwe nje yasekulimeni ngaphambili.
God made his name immortal.
UThixo alenza igama lakhe laba lelingaboliyo.
All the prophets that stood around watching him had to bow to his feet because he had the power of God upon him.
Bonke abaprofeta bemi apho jikelele bakhangela kuye kwanyanzeleka ukuba ayokuguqa ezinyaweni zakhe ngokuba wayenamandla kaThixo phezu kwakhe.
There's coming an hour when God shall make the world bow at the feet of men and women who has plunged through and crossed Jordan and separate themselves from the things of the world.
Kuza iyure apho uThixo ayakwenza ihlabathi liguqe ezinyaweni zamadoda nabafazi abathe bafaka phakathi bawele eJordani baze bahlula izinto bazahlula kwizinto zehlabathi.
Brother and sister, tonight, whatever you do, whatever you think, you cross Jordan with God.
Mzalwana nodade ngokuhlwa nje noba wenza ntoni na noba ucinga ntoni na wele eJordani kunye noThixo.
Go on over, separate, leave the world behind.
Hamba uye ngaphesheya uzahlule ushiye ihlabathi ngasemva.
Let God train you for his own service.
Vumela uThixo akuqeqeshele umsebenzi ongowakhe.
We are living in a day before this revival. But God's searching out, trying to find hearts.
Siphila kumhla ophambi kwale mvuselelo. Kodwa uThixo uyakhangela uzama ukufumana inhliziyo.
Look, he found a man by the name of Paul. Oh, self-styled Pharisee, but he had to work him over like before he could become a disciple.
Khangela wafumana indoda igama linguPaulos. Oh, umFarisi wodidololo lwakhe. Kodwa kwakunyanzelekile ukuba amsebenze kwakhona ngokunjalo phambi kokuba abe waba ngumfundi.
Look what he done all down through the ages to man.
Khangela okwakwenzayo konke ukuphumela kuzo zonke izigaba kumadoda.
He had to take them and pump their theology out of them.
Kwafuneka ukuba awathabathe ayimpompe emfundo yezakwalizwi yawo iphume kuwo.
And Paul, as soon as he saw the vision, he didn't go up to Jerusalem to Gamaliel, the great teacher, the greatest in Israel that he had been taught by. He never went back to him to consult him.
No, Paulos wathi nje ukuba abone umbono akazange anyuke aye eJerusalem kuGamalieli, umfundisi omkhulu oyena wayemkhulu kwaIsrayeli owayefundiswe nguye, akazange abuyele nakuye ukuya kungqubana naye.
Why never he went to Jerusalem for 14 years later?
Kuba akazange ahle nokuhla aye eJerusalem ishumi elinesine leminyaka emva koko.
But he went to Egypt in a prayer meeting.
Kodwa wehla weyiphutha kwinkonzo yomthandazo.
There God let him write many books of the New Testament.
Apho uThixo amenza ukuba abhale incwadi ezininzi zeTestamente entsha.
See, God's looking for man.
Yabona, uThixo ukhangela amadoda.
He had somebody who wanted to write that testament. So he just chose Paul, and he just got all his theology out of him.
Wafumana umntu awayefuna ukuba abhale la testamente. Ngoko wanyula nje uPaulos. Waze wayikhupha yonke imfundo yakhe ezakwalizwi kuye.
Paul said he had to forget all that he ever knew to learn Christ.
No Paulos watho ukuthi kwafuneka ukuba libale yonke into eke wayazi ukuze afunde uKristu.
God today is trying to empty the world out of us and get us to empty ourselves out and be fearless men and women who love God and will stay with God and will cross the separating line, Jordan, that He could use us for His glory.
UThixo namhlanje uzama ukukhupha kuphele ihlabathi kuthi uze asenze siziqongqothe singabi nanto sibe ngamadoda nabafazi abangoyikiyo abathanda uThixo abayokuhlala kunye noThixo baze bawele umgca owahlulayo iJordani ukuze yena abe nokusebenzisela uzuko lwakhe.
This is an hour that I want you to think hard.
Nansi yure endifuna ukuba ucinge nzulu ngayo.
And if you have never crossed this place,
kwaye ukuba azange uwele kule ndawo.
If you've never come across this line, where you still say, well, my mother belonged to a certain church. That's all right. That doesn't take your place. See? God is calling men and women today to the battlefront. He's not calling them to Gilgal. Neither is He calling them to Jericho or Bethel. They will perish. But He's calling them to cross
Jordan.
So He can get you out into the school of His own power. And make you and mold you.
Ukuze abe nokukhuphela kwisikolo samandla angawakhe akwenze akubumbe.
Look what He's doing right here now. Sending down the Spirit of His Son.
Khangela oko akwenza apha kanye ngoku ethoba umoya wonyana wakhe.
He's performing signs and wonders and miracles which the world hasn't seen in the last 2,000 years.
Amen.
Wenza imiqondiso nezimanga nemangaliso elingazange ihlabathi liyibone kulamawa kamabini eminyaka adlulileyo.
The scientific world has caught the picture of it.
The
pillar of fire, the angel of the Lord, hangs in Washington, D.C. tonight on the Hall of Religious Art. The only supernatural being was ever scientifically proven to be photographed. It puts forth the same signs and wonders.
Insika yomlilo, ingelosi yenkosi, ijinga eWashington, D.C. kwiholo yezemboniso yezenkolo. Ikuphela kobume obungaphezu kwendalo bakhe baqondakalaliswa ngokwezenzululwazi kuba ufotiwe. Ubonakalalisa imiqondiso yakhe ekwaminye nemimangaliso.
What is it? It's crossing Jordan.
Yintoni na kukuwela iJordani.
Get alone with God. Lay in His own furnace of refinery.
Ube wedwa kunye noThixo ungqengqe kwiziko lelakhe lokusulungekiswa.
Get on the big master potter's wheel and let Him mold you.
Ungene kwivile elikhulu lombumbi oyintloko umvumele akuxonxe.
Tonight, while we're in prayer, while we're coming to that place, lay yourself right over on His wheel and say, Lord, here I am. Mold me and make me after Your own fashion. And God will do it.
While
we bow our heads just a moment for a word of prayer. Just before prayer, I'd like to ask this question to people inside and out.
Ngel tuba sithoba inhloko zethu komzuzu nje ukuba sifumane izwi lomthandazo. Kanye phambi komthandazo. Ndingathanda ukubuza lo mbuzo kubantu bangaphakathi nabangaphandle.
How many in here sincerely would like to go with Jesus down to the Jordan tonight? There, cross over there to where you could see a vision and see what God really means.
Bangaphi apha? Abanokuthi ngokunyene sekuleyo bayathanda ukuhamba noYesu behlele eJordan ngokuhlwanje. Baze apho bawelele apho kuloo ndawo unokuthi ubone umbono. Ubone oko uThixo eneneni akukho.
Would you raise your hands?
Anina ukuphakamisa izandla zenu?
God bless you. Just look, I guess there's 200 hands in the building up.
UThixo akusikelele. Khangela nje ndiyaqikelela ukuba ngamakhulu amabini ezandla apha esakhiweni aphakamileyo.
Go down to Jordan. Not down to the seminary.
Uhle uye eJordan. Hayi uhlele kwiziko lemfundo.
Elisha passed right by that.
UElisha wadlula kanye ecaleni kulo.
They said, tarry here. He said, I don't want to. That's man-made.
Bathi hlala apha. Wathi andifuni kwenza njalo. Loo nto yenziwe ngumntu.
I'll never quench that thirst of a man who's thirsting for God.
Ayingeke iluphelise unxano lwendoda enxanelwe uThixo.
No seminary experience, no degrees of art or so forth will never, never quench that thirst till you drink from that fountain of life.
Akukho mavazi kola mfundo ingeso sidanga sa art okanye okunjalo njalo akungeze kuluphelise unqano ude ube usele kula mthombo wobomi.
You didn't raise your hands. Pray with me now.
Nina isiphakamisileyo izandla thandazani kunye nam ngoku.
Dear God, in this few minutes of service, men and women standing around the walls, boys and girls, and on the outside leaning against the windows.
Thixo othandekayo kule mzuzu umbalwa yenkonzo amadoda nabafazi amijikelele ezindongeni amakhwenkwe namantombazana ngaphandle ayame ngefestile.
Hot. But yet there's something in them that you've caught their attention or they'd have walked away. They wouldn't stand there like that.
Kushushu kodwa nangoko kukho into ethile ngaphakathi kwabo kuba batsale umdla wabo kungenjalo ngebehambe bemka babengebe ngemanga ngolwahlobo.
Lord God, because they know that they're just human beings.
Kosi Thixo ngoba bayazi ukuba bangabantu nje abaphilayo.
And we read in the paper where one of our honorable ex-mayors listened to the vice president speak was taken away.
Yes, fundile ephepheni apho omnye osodolobha bethu abahloniphekileyo abadlulayo wayephulaphule usekela mongameli ethetha waze wathatyathwa wemka.
Another at a ball game the other night, a noted man went quickly. And their souls is somewhere tonight.
Omnye kumdlalo webhola ngomnye busuku indoda ebalulekileyo yemka ngokukhawuleza kwaye imiphefumlo yabo ikwindawo ethile ngokuhlwanje.
God, that'll be our way someday.
Thixo iyakuba indlela yethu nathi leyo ngenye imini.
Maybe not in the same manner, but we must go.
Mhlawumbi kungekho ngohlobo olunye kodwa simelwe kukuhamba.
And let men come to themselves and realize that just belonging to the church isn't what you require.
Mabathi ke amadoda aqonde ukuba ngowebandla nje asiyilonto ofuna yona.
You want man to be filled with the Spirit, born, hewed out, burned in with the Holy Spirit, branded. Man who's crossed the line. God called man.
Ufuna ukuba bazaliswe ngomoya, bazalwe, bagawulwe, batshiswe ngaphakathi kumoya oyingcwele, baphawulwe amadoda athi awela umgca, amadoda abizwe nguThixo.
And we believe that you're going to send the revival that Billy Graham and many others are praying for.
Kwaye siyakholwa ukuba uyakuthumela imvuselelo athe uBilly Graham nabaninzi bayithandazela.
When you can get men out to themselves, away from their school of theology, away from their self-styled ways, fearless man of character with you, who believes you and takes you at your word.
Awunokufumana amadoda anokuphuma kwisiquzawo ekude nesikolo sezakwalizwe ekude kwindlela ezikhethwe ngawo amadoda angoyikiyo amadoda esimo esinawe akholwayo kuwe akuthabathe elizwini lakho.
God, may many of them be standing present now that'll give all that they've got to the Lord Jesus and sell out to the world.
Thixo bangabaninzi kungakwabo bemi bekho ngoku abayokuthi banikezele konke abanako kwinkosi uYesu baze bemke ngokupheleleyo kwihlabathi.
Glory past Gilgal, the place of confession and Christian beginnings.
Bambe badlule kwiGilgali indawo yovumo nokuqala kobuKristu.
Glory past the school of the prophets that sit back there with their theology.
Bahambele phambili bedlule isikolo sabaprofeti esiya kuthi sibahlalise apho benemfundo yezakwalizwi.
Wanda Jordan to an open vision when they crossed. Find that the living God still lives.
Bahambele phambili baye eJordan ukuya kumbono otyhilekileyo ekubeni beyiwelile bafumanise ukuba uThixo ophilileyo usaphila.
Later we find this prophet looking all around him. And there were those same angels of fire and chariots down at Dothan one day.
Sifumanza kubalo mprofeti wayekhangele jikelele ngakuye yayekwa ezongelosi zomlilo nenqwelo ezantsi eDothan ngenye imini.
You're still here tonight, Lord.
Baselapha ngokuhlwanje Nkosi.
Call your man. Call your women, your boys, your girls, Lord.
Biza amadoda akho, biza abafazi abangabakho, amakhwenkwe wakho, amantombazana angawakho Nkosi.
Speak peace to their hearts and let them cross over beyond the things of the world. For we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen.
Thetha uxolo ezinhlizweni zabo benze bawelele ngaphesheya kwezinto zehlabathi. Kuba sikucela egameni lika Yesu nangenxa yakhe. Amen.
I want to sing that just a moment real quietly in worship.
Ndifuna ukucula nje umzuzwana ngokuzola ngenene ekudumiseni.
Have thine own way, Lord. Have thine own way.
Thabatha indlela yakho Nkosi, thabatha indlela yakho.
Hold over my being absolute sway.
Bamba bonke ubuntu bam obumkayo ngenene.
Mold me and make me after thy will. While I'm waiting, yielded and still.
Ngibumbe undenze ngokwentando yakho nje ngokuba ndilindile ndinikezele ndizolile.
All together now, in a way of worship.
Sisonge ngoku ngendlela yokudumisa.
Dedicate yourself to that song
to God.
Worship now. Don't look around. Just look to God.
Ngoku zola ngoku ekudumiseni ngoku musa kupunguza khangela nje kuThixo. Thabathe indlela yakho.
Really mean it.
Nyanseka ngenene. Thabathe indlela yakho. Wena ngumbu mbi mna.
Good. You love to worship. Message is over now. Let's just worship a minute with our heads bowed. That song again. Mean it from your heart. Lord, grant this. May every one from these little children to the oldest man and woman in divine presence.
Nkosi siphe oku wanga wonke ubani ukusukela kwabantwana abancinane ukuya kwawona amaxhego namaxhegokazi kubukho obungcwele.
May the Holy Spirit just now operate on their faith and take away all of the doubts, all of the little failures, and may they be molded after thy will.
Wanga umoya oyingcwele khona ngoku ungasebenza kukholo lwabo ususe onke amathandabuzo konke okusilela kuncinane yaye banga bangabunjwa ngokweyakho intando.
While they're on your great molding wheel, we lay our souls for dedication, remolding.
Geltu wa wakui vila kwa ilikulu lukbumba, sibeke mipefumlo yetu kuze inikezelwe, ibu ntwengo kucha.
Grant it, O God, in the name of Jesus, thy son. Amen.
Sipe oko, o tiko, eka milika Yesu nyana wako. Amen.
I just love this, don't you?
Ndiyayithanda nje le nto. Aniyithandi nina?
Just quietly feeling the Holy Spirit.
Ngokuzola nje ukuva umoya oyingcwele.
Oh, it's a rugged message, and then that sweetness of the Holy Spirit, it comes by the Word.
Oh, emva komyalezo rhabaxa, kuze kubekho obo bumnandi bukamoya oyingcwele, buza ngelizwi.
I'm going to sing a verse of that or try.
Ndiza kucula ivesi yalo okanye ndizame.
It's dripping with blood.
Yes. It's dripping with blood. The Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The love of disciples. The fight for the truth. The Holy Ghost gospel. Ungasindi sabantu esonweni. Kwakukho Petros no Paulos. Noyo
John the Divine.
Banikezela ngobomi babo. Ukuze le evangeli benokukhanya. Baqhuba ikazi labo. Njengaba prophets bakudala. So the true word of God would leave on the speed
Then they stoned Stephen. He preached against him. He made them so angry.
He kissed his head. He
put him in the spirit. He gave the gold.
Ukwenzela levangeli kamoyele nomkhukula wayo weka sisonke ngoku yobayikazi levangeli kamoyo ingwele yobayikazi ikazi labafundi Aba fela nyaniso levangeli kamoyo ingcwele yophayi kazi.
What were they? Man who God trained and called.
Babe indoni amadoda aqeqeshwe nguThixo abizwa.
How can God ever use a coward to put his word into? He's a scared.
Angathini uThixo ukhe asebenzise igwala ukuze afakele izwi lakhe kulo liyoyika.
That's the reason they know nothing about it.
Naso isaso ukuba babe abazinto ngalo.
Man, you're not scared who God has circumcised by the Holy Spirit. God lives inside.
Amadoda angoyikiyo athe uThixo walusa ngomoya oyingcwele. UThixo uphila ngaphakathi.
He just as soon seal his blood as not. His testimony with his blood. Doesn't care.
Uyawuthi ngokukhawuleza nje atywine ngegazi lakhe ingekuko ukwenza ubungqina bakhe ngegazi lakhe akakhathali.
It's Christ that he lives.
UKristu amphilayo.
For me to live is Christ and to die is gain. That's the way they feel about it. Amen.
Kum ukudla ubomi nguKristu nokufa inzuzo nanzo indlela aziva ngayo malunga noko. Amen.
Now, it's time for the prayer line. And it's an early prayer line, just about 20 after 8.
Ngoku lixesha lomgca wokuthandazela. Kwaye ngumgca wokuthandazela wakwangethuba. Kumalunga nje namashumi amabini emva kwesibhozo.
But we're wanting to pray for the people.
Kodwa sifuna ukuthandazela abantu.
And I want you now, this, all the preaching that we could do would not compare with one spoken word from God Himself.
Yaye ndifuna wena ngoku lo konke ukushumayela besukwenza bekungeke kuthelekiswe nelizwi elinye elithethwe nguThixo ngokwakhe.
Now to start the prayer line which we promised to pray for all, that we'll do God willing.
Ngoku uqalisa umgca ukuthandazela oya kuthi sithembise ukuthandazela wonke ubani into leyo siya kuyenza uThixo ethandile.
We each night have given out prayer cards and saying in this that each night we call a group out of there for a discernment.
Tina ubusuku ngabunye siye sanikela ngamakhadi okuthandazela. Sisithi kulento ukuba busuku ngabunye siya kubiza iqela elithile liphume phaya ukwenzela ukucalulwa kwengcinga.
But the people then, some of them leave on that night.
Kodwa abantu ngoko abanye bayakuthi bemke kwangobo busuku.
We'd have a great meeting and the spirit would fall and the people would leave and the next night we'd have to give out more.
Siyakuba nenkonzo enkulu ukuze umoya ube ungehla. Baze abantu bahambe ukuze ke ngobusuku obulandelayo sibe sisaya sikhuphe amanye.
And if I'm not mistaken, am I not looking at Fanny Wilson standing back there?
Kwaye ukuba ndiphazami ndingaba andijonganga kuFanny Wilson emi phaya emva.
I remember taking that woman about 17, oh, more than that, about 20, 1932, dying with TB, and the doctor of this city had given her up and she'd hemorrhaged to the blankets and everything was laying wet with blood.
Ndikumbula ntabata lamfazi malunga neshumele nesixhenxe oh ngaphezu koko malunga namashumi amabini 1932 esifa ene TB wabe ugqirha wesi sixeko emncamile kwaye wayenokopha zathi ingubo zakhe yonke into yabe ilele apho imanzi ligazi.
Her husband and daughter come and got me one morning, went out there and called over her the name of the Lord Jesus.
Umyeni wakhe nentombi yakhe beza kundithabatha ngenye intsasa saphuma sayaphaya sabiza phezu kwakhe igama lenkosi uYesu.
And about a few days later, in a cold winter time, I baptized her in the name of the Lord Jesus at the river, and she come down the road in the back of an old cattle truck, wet as she could be.
Malunga neentsuku ezintlanu emva koko ngexa lasebusika elibandayo ndambhaptiza egameni lenkosi uYesu emlanjeni. Waze weza ngendlela engasemva kwinqola endala yenkomo emanzi njengoba inokuba njalo.
She lives yet tonight because Christ did it.
Usaphila ngokuhlwanje ngokuba nguKristu owenza loo nto.
First time I've seen her in many years.
Litye lokuqala ndimbona kwiminyaka emininzi.
Looking around over the audience, seeing it, God still lives. That's right.
Ndithe ndikhangakhangela phezu kwesihlwele ndambona uThixo usaphila injalo loo nto.
And he said, because I live, you can live also.
Kwaye wathi ngokuba ndisidla ubomi, niyakudla ubomi nani.
Now, I would like to just kind of place to you what this is, because if I don't, then you might go away and say, well, I don't understand that.
Ngoku ndikathanda ukuthi nje ndibe nokuyibeka kuni ukuba yintoni na. Ngokuba ukuba ndenze njalo ngoko nisenokuphuma nisithi, ke andiqondi kuba yintoni nalanto.
Now, my contentions is this, that Jesus Christ remains the same yesterday, today, and forever.
Ngoku ingxoxo yam yile yokuba uYesu Kristu uhlala isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
Now, if he is the same, he's got to be the same in every principle. The same in power, the same in might, the same in everything that he was.
Ngoku uba usekwanguye. Umele kuba abe into enye kuyo yonke indlela yokuqhuba izinto, abe into enye emandleni, into enye bungangamsheni, abe into enye kuyo yonke into awayeyiyo.
And when on earth here, there were some Greeks one time who came and said, sirs, we would see Jesus.
Kwaye ngethuba wayesemhlabeni apha, kwakukho amaGrike athile ngaxesha elithile awezayo athi, bahlekazi, singabona uYesu.
And I believe that is a desire of every man or woman that ever heard of Jesus wants to see him.
Yaye ndiyakholwa ukuba lo ngumnqweno wayo yonke indoda okanye umfazi wakhe weva ngoYesu ufuna ukumbona.
And if he isn't the same, then we cannot see him. But if he is the same, we can see him, or he told something wrong.
Kwaye ukuba akasenguyanga ngoko asinakumbona. Kodwa ukuba usenguye singambona kungenjalo wathetha into ephosakeleyo.
Yet a little while in the world won't see me no more, yet ye shall see me, for I, the personal pronoun, I will be with you, even in you, to the end of the age.
Kusayakuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona ke nina niyakundibona kuba mna isimelabizo somntu ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheliseni kwesigaba sexesha.
And then Jesus promised to be in his church doing the same things that he did then until the age end.
Ke ngoko uYesu wabeka ngedinga kuba uya kuba kwibandla lakhe esenza kwa ezo zinto zinye wazenza ngoko side siphele isigaba sexesha.
I said a little while the world won't see him no more.
Ngoku wathi kuya kuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona.
Well, then how would we see him?
Ke ngoko sasiya kumbona njani thina?
We'd have to see his spirit if he's in us, and that spirit would have to do the same that he did then, or it wouldn't be the same spirit.
Bekuya kunyanzeleka kuba sibone umoya wakhe ukuba ungaphakathi kuni. Kwaye lo moya bekuya kufuneka wenze kwaloo nto wayenzayo ngoko kungenjalo ubungena kuba kwangumoya omnye.
I am the vine, ye are the branches.
Ndingumdiliya, nina ningamasebe.
And if the branch is in the vine, the branch will bear the kind of fruit that the vine produces to it.
Kwaye ukuba sithwala, ukuba isebe lisemdiliyeni, isebe liyakuthwala olo hlobo lwesiqhamo oluveliswa ngumdiliya lowo.
Well, the first vine come forth, the first branch that come out of the vine was a Pentecostal branch.
Ke umdiliya wokuqala wavela, isebe lokuqala elaphumayo kulo mdiliya yaba lisebe lakwamoya.
Visions, powers, healings, baptism of the Holy Spirit, great signs and wonders. The next branch will have to be the same kind of branch.
Imibono, amandla, impiliso, baptizo lomoya oyingcwele, imiqondiso emikhulu nemimangaliso. Isebe elilandelayo kuya kunyanzeleka ukuba lube luhlobo olunye lwesebe.
On down to the end, it'll have to be the same. That's what Jesus said.
Konke ukuhla ukuya esiphelweni kuya kunyanzeleka ukuba ibe into enye. Nantso into yathethwa nguYesu.
Now let's see what he was yesterday.
Ngoku masibone ukuba wayeyinto na izolo.
If we can find what he was yesterday.
Ukuba sinokuyifumana into ebeyiyo izolo.
I'm taking a shortcut because of time. I'm going to give about 5 minutes of instructions.
Ngoku ndithela ngokunqonqa ngenxa yexesha ndiza kunikezela ngemizuzu emihlanu ukwenzela imiyalelo.
And if we can see what he was yesterday, then we can see what he is today and will be forever.
Yaye ukuba sinokubona oko ebekukho izolo. Ngoko singakubona oko akukho namhlanje eyakuba kukho ngona phakade.
Is that fair enough?
Ingaba sami ngokwanele ungena kuloo nto?
Now when he was here on earth, he came as the Messiah. Was baptized by John the Baptist, had done no works yet, and he entered his early ministry.
Ngoku ngethuba elapha emhlabeni weza njengomesiya wabhaptizwa nguYohane umbhaptizi engeke enze umsebenzi ngoko waze wangena kulungiselo lwakhe lakuqala.
Who was he sent to? The Jews.
Wayethunywe kobani yena? KumaJuda.
Now we realize there's only three nationalities of people in the world.
Ngoku siyaqonda ukuba zintathu kuphela iintlanga zabantu ehlabathini.
That's Jew, Gentile, and Samaritan. Which is Ham, Shem, and Japheth's people. Jew, Gentile, and Samaritan.
Zezi amaJuda intlanga namaSamaria. Ezingabantu baka Ham, uShem, noYafet, amaJuda intlanga namaSamaria.
Remember Peter called on them with the keys to the kingdom on the day of Pentecost to the Jews?
Uyamkhumbula uPetros wakhwaza kuzo enezitshixo zobukumkani ngomhla wePentecost kumaJuda.
Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ.
Kukukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni lika Yesu Kristu.
Philip went out and preached to the Samaritans.
UPhilip wehla washumayela kumaSamaria.
They all believed and repented and have been baptized in the name of Jesus Christ. Only the Holy Ghost hadn't come on them.
Onke akholwa kukukazi abhaptizwe egameni lika Yesu Kristu nto nje umoya oyingcwele wayengeke ehli phezu kwawo.
Peter had the keys.
UPetros wayephethe izitshixo.
He came down, laid hands on them, and they received the Holy Ghost.
Wehla wabeka izandla zakhe phezu kwawo aze amkela umoya oyingcwele.
And then Cornelius the Gentile had a vision that he was to send and get a man called Peter, Simon Peter, that dwelt in a man's house who was a tanner.
Kwase ngoko Cornelius intlanga wabona umbono ukuba wayeza kuthunyelwa abize indoda ebizwa ngokuba nguPetros, uSimon Petros, eyayihlala kwindlu yendoda eyayingumsuki.
And when Peter came up there, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him.
Wazi wathi uPetros akunyuka eze apho uthe uPetros esawathelela amazwi umoyo ongcwele wabawela.
Then said Peter, can a man forbid water? These have received the Holy Ghost like we got it at the beginning.
Ngoko wathi uPetros ukhona onako kwathintela amanzi aba wamkela umoyo ongcwele njengoko sawufumanayo ekuqaleni nathi.
Every branch coming forth just the same.
Sebe ngalinye livela into enye nje yabona.
Now, when Jesus met, now he did not come to the Gentiles.
Ngoku xa uYesu wahlangana ngoku akazange eze kwintlanga.
How many knows that?
Bangapha bayazi yolonto.
He forbid his disciples to go to any Gentiles.
Wabalela abafundi bakhe ukuba bayena kuziphina intlanga.
How many knows that?
Bangapha bayazi yolonto.
Go not in the way of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of Israel, and as you go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. To the lost sheep of Israel.
Nize ningahambi ngendlela yentlanga. Koko iyani kanye kwizimvu ezilahlekileyo zakwaSirayeli. Ukuze njengoba nihamba nishumayele nisithi ubukhulunkulu bamazulu busondele kwizimvu ezilahlekileyo zikaSirayeli.
Now who was looking for him to come in that day?
Ngoku ngubani wamlindela ukuba eze ngaloo mhla?
Not the Gentiles, we were heathens. Anglo-Saxon.
Hayi intlanga, sasingabahedin, ama-Anglo-Saxon.
We were Romans, worshiping the sun and so forth.
SasingamaRoma sinqula ilanga nezinto ezinjalo.
We wasn't looking for any Messiah.
Sasingalindelanga kwa Mesiya.
But the Jews and the Samaritans was.
Kodwa amaJuda namaSamaria ayemlindele.
Now how did he declare himself to them people that was looking for him?
Ngoku wazazisa njani kubantu ababelindele yena?
Let's go back now to St. John, the first chapter. And just for a moment now, and listen close.
Masibuyele emva ngoku uYohane ongcwele isahluko sokuqala okomzuzwana njengoku. Kwaye uphulaphulisise.
The first Jew that was ever brought to him, when Philip or Andrew got converted and went and found his brother Simon Peter, he brought Simon in front of Jesus, and Jesus told him what his name was and what his father was.
Ijuda lokuqala elathi leziswa kuye xa uPhilip okanye uAndrea waguqukayo waze waya kufumana umntakwabo uSimon Petros. Weza uSimon phambi koYesu waze uYesu wamxelela ukuba lalingubani na igama lakhe nowayengubani na uyise.
How many knows that?
Bangapha bayazi yolonto.
What do you think that done to that man that would later have the keys of the kingdom in his hand?
Ucinga ukuba yenza ntoni loo nto kulaa ndoda eyakuthi kamva ibe nezitshixo zobukumkani esandleni kuyo.
That's what he proved himself to be Messiah.
Nantso into awaziqondakalisa ngayo ukuba unguye uMesiya.
Quickly then Philip got converted and went and found Nathanael.
Ngokukhawuleza ngoko uPhilip waguquka wehla ufumana uNathanieli.
That's 30 miles. Around the mountain.
Lo mgama ongamashumi amathathu emayile ukujikela entabeni.
And he come up to the house, and I can hear him say, "Oh, Mrs. Nathaniel, where's Nathaniel?"
Weza wenyuka oya endlwini yaye ndiyamva esithi, "Oh, nkosikazi Nathaniel, uphi uNathaniel?"
Oh, he's out in the olive orchard.
Oh, uphume waya embiyazweni weminquma.
Run out there real quick. Nathaniel, where are you?
Wabaleka waphuma waya apho ngokukhawuleza okukhulu. Nathaniel, uphi?
And he found him under a tree, and Nathaniel was praying. And he waited till he got through praying, and he said, "Now, how do you do, Nathaniel? How's the crops doing?"
Waze wamlinda ukuba agqibe ukuthandaza. Waze wathi, "Akathi kunjani, Nathaniel? Zinjani izityalo?"
Oh, he had a message.
Oh, wena umyalezo.
That's the way a man who's met Jesus has. You got no time for foolishness.
Nanso indlela ebayiyo indoda ehlangene noYesu ayinaxesha lazinto zabudenge.
He said, "Come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
What is awubone simfumeneyo? UYesu wase Nazareth, unyana ka Yosefu.
And now I can see Nathaniel brushing off his clothes from prayer.
Kengo ngiyambona uNathaniel esosula impahla zakhe esuka emthandazweni.
He said, "Now Philip, I know you to be a good man and an honest man."
What ngo Philip ndikwazi ithuba elide kuba uyindoda elungileyo yaye uyindoda enyanisekileyo.
Now could there be any good thing come out of Nazareth?
Ngoku ingaba kukho into elungileyo enokuphuma eNazareth?
Well, you know, if the Messiah would come, he'd come to Jerusalem, to the church.
Ke uyazi ukuba uMesiya uyakuza angeza eYerusalem ngebandla.
That's what people think today.
Loo nto bacinga yona namhlanje abantu, uyabona?
He'd come to Jerusalem.
Angeza ngeYerusalem.
Caiaphas has never announced it at the last meeting.
UKayafa akakhange ayibhengeze loo nto kule nkonzo iphelileyo.
So none of the theologians announced it.
Ngokokho namnye kwizifundiso zakwalizwi ezivakalisileyo.
So I've known you to be an honest man. Have you went off on the deep end?
Ngoko ndikwazi ithuba elide kuba uyindoda enyanisekileyo ingaba uye waphuma ecaleni wayakuwela kwindawo enzulu?
Oh no, you come find out.
Oh, hayi yiza ubone.
He said, could anything good?
Wathi ngaba kukho into elungileyo?
He gave him the best answer any man could, said, come see for yourself.
Wamnika impendulo eyona ingcono nayiphina indoda eyayinokumnika wathi yiza uzibonele.
Now on the road around, I can hear Nathaniel say, or Philip say to Nathaniel, you know what? You remember that old fisherman down there that couldn't even sign that receipt when you gave him that, bought them fish from him?
Ngoku kuloo ndlela ijikelayo ndiyamva uNathaniel esithi okanye uPhilip esithi kuNathaniel uyazi intoni uyamkhumbula laa mlobi mdala phaa ezantsi lo awayengakwazi nokusayina iphepha ngoku wamnika lona sasithenga kuye intlanzi.
Yes.
Ewe.
I believe his name is Simon.
Ndiyakholwa igama lakhe lalinguSimon.
Yes, that's it.
Ewe, lilo elo.
I brought him the other day up in front of that Messiah, and as soon as he seen him, he said, your name's Simon. Your father's name's Jonas.
Ndamsa ngenye imini phaa phambi kwala Mesiya wathi nje kubambone wathi igama lakho nguSimon. Igama likayihlo nguyona.
It wouldn't surprise me, but when you come before him, he wouldn't tell you who you are.
Ndazinda ingena kundimangalisa kodwa wakufika phambi kwakhe akanakungakuxeleli ukuba ungubani na.
He said, ah, now wait a minute. Not me.
Wathi ngoku khawume umzuzu hayi mna.
So the next day they arrived and Jesus is in the prayer line as usual praying for the sick.
Ngoku usuku olulandelayo bafika uYesu wayesemgcini ukuthandazela njengesiqhelo ethandazela abagulayo.
And when he could have come up and got out into the audience,
wathi akuba nako akunyuka angene phakathi kwesihlwele.
Jesus looked up and he seen Philip coming, bringing a man up through the aisle, and he looked at him and he said, behold an Israelite, in whom there is no guile.
UYesu waphakamisa intloko wazombona uPhilip esiza enyusa indoda ngomgca ophakathi kwezitulo waze wajonga kuye waze wathi, nanko umIsrayeli ungekho nkohliso kuye.
Isn't that a strange doctrine? That was Jesus yesterday. That's Jesus today if he's the same. And that man stopped. I can see Nathaniel, Philip nudge him and say, what to tell you? What to tell you?
Ndiyambona uNathaniel. UNathaniel omkhweqa wathi, benditheni kuwe. Benditheni kuwe.
He said, Rabbi means teacher. Whatever we call it today, you know, really the right Hebrew word means teacher.
Wathi Rabbi, oko kuthetha mfundisi, okanye nokuba singayibiza ngoba intoni naleyo namhlanje, uyazi nelona gama lililo lesiHebrew lithetha umfundisi.
Said, Rabbi, when did you ever see me?
Wathi Rabbi, undazini na wena.
How do you know anything about me?
Uyazi kanjani na wena nantoni na ngam.
I never seen you in my life. How do you know that I am an Israelite?
Andizange ndakubone bomini bam wazinjani na wena ukuba ndingumIsrayeli.
How do you know that I'm just and honest and truthful?
Wazinjani wena ukuba ndilungile ndinyanisekile ndinenyaniso.
You never seen me in your life. How do you know me?
Awuzange wandibone bomini bakho undazi njani wena mna.
He said before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Wathi ngaphambi kokuba uPhilip akubize xa ubuphantsi komthi bendikubona.
30 miles around the mountain the day before. Voila.
Umashuma amathathu emayile ngapha kwentaba kusuku olungaphambi koko anjani wona amehlo.
Now what did he say?
Ngoku wathini?
He said, Rabbi, you are the son of God. You are the king of Israel.
Wathi, Rabbi, wena ungunyana kaThixo, ungukumkani kaIsrayeli.
If the Jews recognize that.
Ukuba amaJuda ayiqonda loo nto.
Now wait, that was the elected Jew.
Ngoku khawume ngoku yayilijuda elinyuliweyo elo.
How many believe in election?
Bangapha bakholwa
ukunyulo. There's many people who never receive it. The Bible said so.
Oh, baninzi abantu bangena ukuze bayamkele lonto, yabona? iBible ichilo.
But that man had the spirit of God in him and he confessed it.
Kodwa la ndoda inomoya kaThixo ngaphakathi. Yaze yayivuma lonto.
He said, Rabbi, you're the son of God, you're the king of Israel.
Yathi Rabbi, wena ungunyana kaThixo, ngukumkani kaIsrayeli.
But there stood the theologians of that day. The priest and the great teachers listening at him. And you know what they said?
Kodwa sasimi abo isifundiswa sezakwalizwi zalo mhla abapriest nabafundisi abakhulu bemmamele. Kwaye uyazi babathi na?
They said he's a fortune teller. He's got the spirit of Beelzebub on him.
Bathi ungumvumisi. Unomoya kaBeelzebule kuye.
Jesus, they never spoke it out loud. No, no.
UYesu abazange bayithele ngokuphandle bakhwaze. Hayi, hayi.
But Jesus turned and looked at him. He said, you can call me that and get by with it. But there will come a time that when the Holy Ghost will come, and when you speak one word against him doing the same thing, it'll never be forgiven. In this world or the world to come.
Kodwa uYesu wajika wakhangela kubo. Wathi ningandibiza ngaloo nto niphumelele. Kodwa kuya kuza ixesha apho kuya kuthi xa umoya ingcwele ezile. Ukuze xa nithe nathetha igama elinye ngokuchasene nawo usenza kwale nto inye. Anikuxololwa loo nto kweli hlabathi kwana kwihlabathi elizayo.
So then what are we dealing with?
Ke ngoko yintoni le sijongene nayo.
That was the Jews.
Yayingamajuda lawo.
The real true and honest Jews believed him to be the Messiah.
Awenyaniso ngene nanyanisekileyo amajuda akholwa kuye ukuba ngumesiya.
The teachers and theologians, what were the seed of the serpent as we went through?
Abafundisi nezifundisi zakwalizwi into abebeyiyo imbewu yenyoka njengoba singene kuyo.
He said, you are of your father, the devil. Yet they were smart, brilliant, holy men.
Wathi ningabo ihlomtyholi ukanti babelumkile bekrelekrele ingamadoda angcwele.
They wouldn't move a straw, holy.
Babengena kuphakamisa nomcinga bengcwele.
They wouldn't break the Sabbath, they wouldn't eat no meats.
Babengena kuze bayaphula isabatha babengadli izinyama.
They were holy men, but they failed to see.
Babengamadoda angcwele kodwa basilela ukubona.
See, they had been trained by man.
Yabona babeqeqeshwe ngabantu.
God trains his men rugged. That's right. God called man.
NguThixo waqeqesha amadoda wakwakhe ngokurhabaxa. Injalo loo nto amadoda abizwe nguThixo.
Then one day that's what the Jews thought. That's why he made himself known to the Jews.
Kwaze ngenye imini yena wayeno nantso into ayecinga. AmaYuda nanso indlela awayezazisa kumaJuda ngayo.
How many know that's a scripture? All right.
Bangapha baziyo kuba sisibhalo eso lungile.
Now if he made himself known to the Jews, that was Jesus yesterday with the Jews.
Ngoku ukuba wazazisa kumaJuda ayinguYesu lo izolo kunye namaJuda.
Now you said the Samaritans was looking for him to come.
Ngoku uthe amaSamaria ayimlindele ukuba afike.
Yes, they were. But not the Gentiles. Just the Samaritans.
Ewe emlindele kodwa hayi inhlanga ingama Samaria nje kuphela.
And when he first met the Samaritans, he had need to go by Samaria, and he stopped and sent his disciples away for food about 12 o'clock.
Kodwa wathi akuhlangana okokuqala nama Samaria, kwafuneka badlule kwa Samari, waze wema wathuma disciples bakhe kude ukuya kufuna ukudla malunga nensimbi yeshumeli nesibini.
He sat down on a well.
Wahlala phansi ngaseqhuleni.
Out come a woman. Started, now we know her in this land to be a woman of ill fame, street lady, you know, prostitute.
Nako kuphuma umfazi waqala ngoku siyamazi kulomhlaba ukuba ungumfazi odumeka kubi inenekazi lesitrato uyazi iyenyukazi.
And so she come out and start to let the bucket down in the well to get some water, and she heard a voice saying, woman, bring me a drink.
Nako ke siza waqalisa ukuthoba umphanda wakhe ewuhlisela equleni. Ubakhe amanzi wazeweva izwi lisithi mfazi ndiphendisele.
And she looked around, there sat a middle-aged Jew.
Waze wajika wakhangela nako kuhleli iJuda elikubudala uphakathi.
He is only 30 something, but the Bible said he looked 50.
Wayenamashumi amathathu anento kuphela kodwa iBhayibhile ithi wayekhangeleka enamashumi amahlanu.
They said you're a man not over 50 years old and said you've seen Abraham.
Bathi uyindoda engaphezu kwamashumi amane eminyaka ubudala nje uthi wambona u-Abraham.
He said, before Abraham was, I am.
Wathi ngaphambi kokuba bekho u-Abraham ndikho mna.
Must have looked kind of old because of his work, his human body.
Yabona, unoba wayekhangeleka emdala kakhulu ngenxa yomsebenzi wakhe, umzimba wakhe wobuntu.
And she looked around, she knew he was a Jew.
Waze waphunguza wayesazi lowo wayelijuda.
She said, sir, it's not customary for you Jews to ask Samaritans such things as that. We don't have any dealings with one another.
Wathi mhlekazi, akukhoza sikwena ukuba wena ungumJuda ucele kumSamaria izinto ezinjalo, asinako nakuphina ukusebenziselana.
He said, woman, if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Wathi mfazi, ukuba busazi kwangubani nalo uthetha naye, ngeucele kumi into eselwayo.
And I'd bring you, give you water, you don't come here to draw.
Ndaye bendiya kukunika dikunike amanzi ungabi uze ukha apha.
What was he doing? Contacting her spirit.
Wayesenza ntoni yena? Ehlangana nomoya wakhe, yabona?
Watch, he's going to declare himself to the Samaritans now.
Khangela uza kuzazisa kuma Samaria ngoku.
And she said, why, you say worship at Jerusalem. We say in this mountain.
Waze wathi umfazi, kuba uthi, ninqula Jerusalem, sithi kule ndaba.
He said, the time's coming and now is when you're not in this mountain or at Jerusalem. Worship God, but in the spirit and truth. The Father seeketh such.
Wathi kuza ilixa yayilingoku apho ningasayi kuthi nakule ntaba okanye Yerusalem nimnqule uThixo koko kube ngomoya nangenyaniso uba ufuna abanjalo.
What was he doing? Catching her spirit.
wayesenza ntoni yena ngoko ebambisa umoya wakhe.
And after a while, when he found where her trouble was, how many knows what her trouble was?
Wasemva komsuzwana kuyifumana kuba yintona engxaki yakhe wa bangaphabayazi kuba yintona engxaki yakhe.
She had 5 husbands and she's living with the 6th one.
Wayenamadoda amahlanu kwaye wayehlala nesithandathu.
So he said, woman, go get your husband and come here.
Ngoko wathi mfazi hamba uye kubiza umyeni wakho uze apha.
She said, I don't have any husband.
Wathi andinamyeni.
Said, that's right. You've got had 5 and the one that you now live with is not yours.
Wathi inyaniso leyo ubuna mahlanu nale uhlala nayo ngoku asiyo yakho.
She stopped and looked at him.
Wema wathonga kuye.
Now she didn't say, you are Beelzebub, sir. You are a fortune teller.
Ngoku akazange athi wena ngubheleza bhule mhlekazi ungumvumisi.
She know more about God than half the preachers of Jeffersonville.
Wayesazi ngaphezulu ngothixo kunesiqingatha sabashumayeli base Jeffersonville.
Then a prostitute.
Injalo londo elenyukazi.
She said, sir, I perceive that you are a prophet.
Wathi mhlekazi ndiyaqonda ukuba wena ungumprophet.
Watch a prophet. And if you run that word back, you'll find it the prophet that Moses spoke would come.
Khangela umprophet. Kwaye kuba uyawuthula ingqamaniselo gama olubuyisele umva, uyawufumana umprophet awayethetha ngayo uMoses owaye yakufika, yabona?
The Lord your God shall rise up a prophet like unto me.
Inkosi uThixo wenu uyawundivelisela umprofeti onjengam.
She said, I perceive that you are a prophet.
Wathi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti.
She knew he didn't know that no other way, couldn't know it.
Wayesazi ukuba wayengayazi ngenye indlela loo nto leyo, wayengena kuyazi.
Said, I perceive that you are a prophet.
Wathi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti wena.
Now, listen here. We, the Samaritans, not Jews now, Samaritans, we know when the Messiah cometh, he'll tell us these things.
Ngoku phulaphula apha. Tina maSamaria haya maJuda ngoku maSamaria siyazi kuba xa ethe wafika uMesiya uyawusixelela ezi zinto.
See what kind of a sign they're looking for? The sign of the Messiah?
Yabona abaluhlobo lina lomqondiso waba belilindele lona umqondiso kaMesiya.
When the Messiah cometh, he'll tell us these things, but who are you?
Xa ethe wafika uMesiya uyawusixelela ezi zinto kodwa ngubani wena?
He said, I'm he that speaks to you.
Wathi ndinguye lo uthetha nawe.
And she dropped her water pot and ran into the city and said, come see a man that told me the things that I've done. Isn't this the Messiah?
Wazolahla umphanda wakhe wamanzi wabaleka wayongena esixekweni wathi, yizani bona indoda endixele izinto endakhanda zenza ingaba singuye uMesiya lo?
If that was the sign of the Messiah then, it's got to be the Messiah sign today.
Ukuba lo yayingumqondiso kaMesiya ngoko, umele ukuba ibe ngumqondiso kaMesiya namhlanje.
If he is, now remember, not one time was that miracle ever performed before a Gentile. It was forbidden.
Ubayena u ngoku khumbula ukuxesha elinye awakhelo umqondiso wenziwa phambi kwenhlanga wawalelwe.
Why?
Kuba
the Gentiles had 2,000 years of churchology.
Inhlanga sasinamawaka amabini eminyaka yobunkonzo.
But now the end of the Gentile dispensation is here. And Russia, the communist, has a bomb pointed right towards you to end it, too.
Kodwa ngoku isiphelo sesigaba senhlanga sifikile. Yaye iRussia amakomanisi anesikhushumbisi esijoliswe kuni kanye ukusiphelisa kananjalo.
Don't worry, it's coming.
Ningahlupheki, siyeza.
The Bible said so.
IBhayibhile itshilo.
It'll be here, with your name wrote on it.
Siyakuba lapha negama lenu libhalwe kuso.
It'll go into power in 1 second's time, the whole nation.
Kwaye siyakuba ngumgubo ngomzuzwana wexesha isizwe siphela.
It'll be completely annihilation.
Iyakuba lutshabalaliso ngokupheleleyo.
Notice, that's God doing that.
Qaphela, nguThixo lo wenza loo nto.
I know they're a liberty monarch, they're a bunch of heathens, but didn't God raise up heathen nations to straighten out Israel in days gone by?
Ndiyazi ukuba aziziphathi zokukhululeka aliqela labahedeni. Kodwa akazange uThixo avelise iintlanga zabahedeni ukufaka emgaqweni u-Israyeli kwimihla eyadlulayo.
The Bible claims that Russia and communism is playing right into the hands of God to absolutely rid the earth out of the people, but before that can take place, the rapture comes and takes the church home. Before that can take place.
IBhayibhile ibanga ukuba iRussia ubukomunisi budlala ngaphakathi kanye esandleni sikaThixo ukuze libasuse ngokugqibeleyo abantu phezu komhlaba. Kodwa ngaphambi kokuba oko kube kunokwenzeka, uxilo liyeza luthabathe ibandla liligoduse ngaphambi kokuba oko kwenzeke.
And if that's so close at hand, how close is the rapture? Closer than that.
Kwaye ukuba oko kusondele kangako, lusondele kangakanani na uxilo, lusondele ngaphezu koko.
So you see why I'm preaching the way I do. I'm struggling as hard as I can.
Ngoko uyabona ukuba sikutheni nandishumayela ngale ndlela ndenza ngayo nje ekube ndizama kalukhuni kangangoko ndinoba nako.
While God is doing everything that he can do to press that into the elect to draw the seed of the woman out so the seed of the serpent can take the punishment.
Kelthuba uThixo enza yonke into anokuyenza ukungenisa ngokunyanzela loo nto kwabanyuliweyo ukutsalela imbewu yomfazi iphume ukuze imbewu yenyoka ibe nokufumana ukugwetywa.
It's exactly right. It's what he promised to do.
Injalo ngokuchanekileyo loo nto nantso into wathembisa ukuyenza.
Now, if Jesus declared himself before the Jew and before the Samaritan, but them signs, and will let us go without declaring the same sign to us, he's unjust.
Ngoku ukuba uYesu wazazisa phambi kwamaJuda naphambi kwamaSamariya ngemiqondiso leyo aze ayise asiyeke sidlule ngaphandle kokubonakalanisa loo miqondiso minye kuthi akanabulungisa.
If he lets us just get by and say, we're Methodists, we're Baptists, we're Catholic, we're Presbyterian, no sir.
Ukuba usiyeke sidlula nje ngokuthi singamaWisile, singamaBaptists, singamaKatolika, singamaRhabe, hayi mhlekazi.
If he lets us get by with a cold theology, he has to come with signs, wonders, just like he did in the first place, if he is the same yesterday, today, and forever.
Usenze sedlula ngemfundo yezakwalizwi ebandayo, umelwe ukuthi eze ngemiqondiso nemangaliso kanye njengoba wenzayo ngokokuqala ukuba isekwa nguye izolo namhlanje nangona phakade.
We have arrived at that day.
Sifikile kulo mini.
We are here now.
Silapha ngoku.
By the Bible, by the witness, by the Spirit, by signs. Everything proves that it's here.
Ke Bible ngobungqina ngomoya ngenzululwazi yonke into iqondakalalisa ukuba ilapha.
Oh I wish I had the strength to push that into the people to let them see it.
Ondi ngwela kubantu bebendinamandla ukutyala lonto ingene ebantwini ukuze bayibone.
You people here in Jeffersonville are my people.
Nina bantu balapha eJeffersonville ningabantu bakuthi.
I've been raised with you. And I love you.
Ndikhuliselwe phakathi kwenu kwaye ndiyanithanda.
Don't think me to be a fanatic.
Musanukucinga ukuba ndingulowo uyibaxayo.
You think these predictions are? Look back at the 37 flood, you people. When you laughed right here at the church and I said there'd be 22 feet over Spring Street 6 months before it happened.
Nicinga ba ezinto ezichazwa ngaphambili izintoni khangelana emva kwisikhukula sika 37 nina bantu. Xa nahlekayo kanyapha enkonzweni dazidathu kuyaba kwamashomo abini anesithathu enyawo phezu kwesitrato ispring. Kwinyanga ezintandathu ngaphambi kokuba kwenzeke.
Tell me one time that anything was ever said of thus saith the Lord that wasn't exactly the truth.
Ndixele ixesha libe linye apho nantona yakhe yathethwa iyeka itsho inkosi yabe ngeyiyo ngokuchanekileyo inyaniso.
Tell me one thing he's ever said. Never. It's truth.
Tixele into ibenye wakhe wayithetha ayizange inyaniso.
It still remains the truth. It'll always be the truth.
Kwaye ihleli inyaniso kwaye iyakuhlala iyinyaniso.
Now, we can't bring, I guess, these 100 or more people here to be prayed for. We can't bring them all at once.
Ngoku asinakuzisa ndiyaqikelela uba kukho ikhulu okanye ngaphezulu abantu abalapha abaza kuthandazelwa. Asinako ukubazisa ngexesha elinye.
We'll bring what we can at a time and then keep bringing them till we get them all here.
Siyakubiza abo sinako ukubabiza ngexesha sithi qolo sibezisa bade babe balapha bonke.
Now, I'm going to start into, I believe, I wasn't Billy Paul here.
Ngoku ndiza kuqalisa ukungena ndiyakholwa ebengekho apha uBilly Paul.
Is he back in there? Tell him to come out here. I want to see what if he give out.
Ngaba ulapho emva mxele naphume eze ndifuna ukubona ukuba yintoni na ukuba angaphuma.
Did you give out what prayer card? Q. Prayer card Q. Look on your prayer card. It's got a Q. 1 to 100.
Wakupula amakhadi okuthandazelo. U-Q. O-Q. Ikhadi lomthandazo lingu-Q. Khangela kwikhadi lakho lomthandazo. Lino-Q. Uqala kwisinye ukuya kwikhulu.
All right. We can't bring them all up at one time, but we can bring just a little at a time until we can get them all up here.
Kulungile asinakubanyusa beze apha bonke ngexesha elinye kodwa sinako ukuzisa abancinane njengexesha side sibenyuse bonke babe lapha.
We want them to come one by one until they're all prayed for.
Sifuna ukuba beze ngabanye ngabanye bade babe bathandazelwe bonke.
Now look, I want everybody inside and out to think of this and the closing of this meeting.
Ngokukhangela ndifuna wonke umuntu ongaphakathi nongaphandle ukuba acinge ngale nto nokuvalwa kwale nkonzo.
I'm committing this church over to the pastor, Brother Neville. Committing you to him and him to God.
Elibandla ndilinikela kumlungiseleli umzalwane Neville. Ndinikela kuye yena ndimnikela kuThixo.
Brother Neville, here I'll invite all of you back. Brother Neville is a gallant soldier.
Umzalwane Neville lo Ngiyanimema nonke apho emva umzana unevela ulijoni elikhaliphileyo.
He is a real servant of Christ, a former Methodist preacher, I believe a student from Asbury.
Usisicaka senene sikaKristu umshumayelo wayekade engumwisile. Ndiyakholwa isifundiswa esivela eAsbury.
And he's been trained in all the theologians, a theological seminary, with experience of what they teach.
Wayeqeqeshiwe kuzo zonke ezakwalizwi kwiziko lemfundo yezakwalizwi enamava aloo nto bayifundisayo.
But one day he came to a place where he knew he had to have something different. And he crossed the line.
Kodwa ngenye imini wafikela kwindawo apho wayesazi ukuba umelwe ukuba abe nento ethile yahlukileyo waze wawela umgca.
He's a pastor here, a man filled with the Spirit, a real preacher, a real theologian.
Ungumlungiselele apha indoda ezaliswe ngumoya umshumayeli wenene isifundiswa sezakwalizwi.
And I ask you, the people of this city and in this community, if you have no church and you want to hear the real gospel, come here, Brother Neville.
Ndiyanicela bantu besixeko noluntu lwalapha ukuba ninabandla nibe nifuna ukuva ivangeli yenene yizani kuva umzalwana uNeville.
He stands for the same thing that I do.
Umele into endiyimeleyo.
Absolutely, a real gallant soldier.
Ngokuqinisekileyo ijoni lenene elikhaliphileyo.
We all here love Brother Neville. He's been here with us a long time, and we love him.
Sisonke apha siyamthanda umzalwana uNeville. Ube kunye nathi apha ixesha elide kwaye siyamthanda.
Now, if Jesus Christ, by the Spirit, will return here tonight and do the same things that he did when he was here on earth to the Jew and the Samaritan, he'll do the same thing to you Gentiles. How many of you will say, I believe him with all my heart and accept it? Right here.
Goku kuba uYesu ngomoya uyakujika apha ngokuhlanze enze kwa ezinto wazenzayo ngethuba wayelapha phezu komhlaba kumaYuda namaSamaria eyakwenza into enye kuni zihlanga. Bangapi kuna baya kuti ndiyakholwa kuye ngenhliziyo yam yonke ndikwamkele okukanye apha.
What church you belong to? That has done.
And katal no bang way pina inkonzo londo aina.
You say, do you want me to quit going to Methodist church? No, sir.
Uti ngaba ufuna kuba ndiyeke ukungena kwinkonzo yamawisile? Hayi mhlekazi.
Baptist? No, sir.
Ama Baptist? Hayi mhlekazi.
You go anywhere you want to, for God's got children in every one of them churches.
Ungaya naphi na apho ufuna ukuya khona kuba uThixo unabantwana kuzo ngazinye ezo nkonzo.
Certainly he has, and you perhaps are one of them.
Ngokuqinisekile unabo kwaye mhlawumbi ungomnye wabo.
And I love you just the same as you as a member of the Branham Tabernacle.
Kwaye ndikuthanda kanye njengokungathi ulilungu lomnquba kaBranham.
Doesn't make one speck of difference to me.
Akwenzi nomncinane umahluko kum.
You know that by my ministry everywhere.
Uyakukwazi oko ngolungiselelo lwam kuyo yonke indawo.
I believe God loves his children no matter what kind of a brand they're holding.
Ngiyakholwa ukuba uThixo uyabathanda abantwana bakhe kungenamsebenzi nokuba loluphina uhlobo lophawu abalubambileyo.
It's what you are in your heart. But we just invite you to the fellowship. You're welcome to come.
Koko ukuko ngaphakathi enhliziyweni yakho kodwa sikumemela nje budlelaneni wamkelekile ukuba uze.
Now, anyone knows, and you people of Jeffersonville know, after all the many things that's been said and done and predicted, every one of them coming to pass just as perfect as.
Ngoku nabana uyazi kwaye nina bantu baseJeffersonville niyazi emva kwazo zonke izinto ezininzi ezithe zathethwa zenziwa zaxelwa kangaphambili zonke ngazinye kuzo zenze ngokugqibeleleyo kanye njengokuba.
How many here in Jeffersonville knows that to be the truth? Raise up your hands. It knows around here now.
Bangaphi abangabalapha eJeffersonville abaziyo ukuba inyaniso leyo? Phakamisani izandla zenu abaziyo jikelele apha ngoku.
Are you people out of town? You see what I mean?
Ngoku kuni bantu bangaba ngaphandle kwedolophu niyabona ukuba nithetha ukuthini na?
How many out-of-towners has ever been in my meetings and see that it happened just exactly the way it said? Raise your hands to the Jeffersonville people. See?
Bangapha bangaba ngaphandle kwedolophu abakhe basezinkonzweni zambazi bakubona oko kusenzeka ngokuchanekileyo kanye ngendlela ekwathethwa ngayo. Phakamisani izandla zenu kubantu baseJeffersonville. Yabona?
The Bible said in the mouth of two or three witnesses let every word be established.
IBhayibhile ithe ngokuphuma emlonyeni wamangqina amabini okanye amathathu lonke izwi lingemiswa.
Around the world it's been.
Kwihlabathi jikelele kube njalo.
Then what are we waiting on?
Ngoku silindele ntoni?
We've got everything right in our hands by the Lord Jesus. He's given us all things freely.
Sinayo yonke into kanye ezandleni zethu ngenkosi uYesu usinike zonke izinto ngesisa.
Now, we'll start the prayer line. And if Jesus Christ will perform here tonight,
ngoku sizakuqalisa umgca wokuthandazela kwaye ukuba uYesu Kristu uyakwenza into apha ngokuhlwa nje.
Now, how many of you know about the picture of the Lord Jesus, that light?
Ngoku bangaphi kuni abaziyo ngala mfanekiso wenkosi uYesu okwakukhanya?
All of you know about it practically. It's in Washington, D.C., taken by the best man that Edgar Hoover's had in the past few years, George J. Lacey, on fingerprint and document.
Nonke niyazi ngawo ngeliphandle. UseWashington DC wathatyathwa yeyona ndoda iphambili wakhe wanayo uEdgar Hoover kwiminyaka embalwa edluleyo uGeorge J. Lacey kwiphepha ncwadi elithatyathelwa iminwe. Sinayo insayino kanye ephepheni awathi eneneni.
He said he had once thought that it was psychology I was reading people's minds.
Wathi wayeke wacinga ukuba le nto yayikukufundwa kwengqondo ndandifunda iingqondo zabantu.
He said, but Mr. Branham, the mechanical eye of that camera won't take psychology.
What God am numza nprenam ubuxaxa belisola la camera abuna kuluthatha ufundo lwengqondo.
Said the light struck the lens.
What ukukhanya kubetha iliso le camera.
We've got it all wrote out on paper, goes out with a picture, the light struck the
kwayesina bobu balwe pepe nbuhamba kunye nomfanekiso lo ukukhanya kubetha iliso le camera.
How many is still living when it first appeared before mankind down here on the river when I was baptizing them hundreds down there that day? Billing, raise up your hand.
Bangapha basaphila ababekho xa kwathi kwavela kokuqala phambi koluntu ezantsi apha emlanjeni. Xa ndandibhaptiza bengamakhulu ezantsi phaya ngalamini esakhweni phakamisani izandla.
There's three or four hands still living from years ago down here on the river when it come down and the message of the Lord came.
Zithathu zine izandla esaphilayo ukusuka kwiminyaka eyadlulayo apha ezantsi phezu komlambo xa kwathi kwehla waza weza umyalezo wenkosi.
Still just the same.
Uyise into enye nje.
Did it do just what it said there? That the ministry I would be preaching would start a revival around the world just before the second coming of Christ.
Ingaba kwenzekani oko wathi kuyakwenzeka phaya ukuthi ulungiselo endiya kulishumayela luyokuqalisa imvuselo ehlabathini jikelele kanye nje phambi kokuza kwesibini kukaKristu.
Look what it's done.
Khangela bakwenze ntoni na?
There come out there, old Robertson, all these others. See?
Kwaphuma kuloo nto or Roberts nabo bonke abanye aba.
And around the world it's went. Every nation, every people, every language.
Kwaye uye kwihlabathi jikelele kwisizwe sonke wonke umntu lonke ulwimi.
The revival fires are burning. Great healing services.
Imililo yemvuselo iyavutha iinkonzo ezinkulu zempiliso yabona.
Now be ready inside, outside, wherever you are, receive Christ, will you tonight?
Ngoku ibani lilungile ngaphakathi ngaphandle nokuba kuphina yamkela uKristu ingaba uyakwenza njalo ngokuhlwa nje.
Now from henceforth I commit myself to the Lord Jesus that I might be able to yield myself to the Spirit to only magnify Jesus Christ.
Ngoku kusukela ngoku ndizinikela kwinkosi uYesu ukuze ndibe nako ukuyekelela isiqu sami kumoya ukwenzela nje ukubonakalisa kakhulu uYesu Kristu.
Not myself, but Jesus Christ, that these people, my friends, in and out of the city, might know that the gospel that I have preached is absolutely the truth, and Christ is here to vindicate it to be truth by His Word and His Spirit.
Ayisikusamkoko uYesu Kristu kuze abantu bakuthi abahlobo bam abangaphakathi nabangaphandle kwesixeko babe nokwazi ukuba ivangeli endiyishumayelayo ingokugqibeleyo inyaniso kwaye uKristu ukuza kuyingqinela ulapha ukuba yinyaniso ngelizwi lakhe nomoya wakhe.
We'll have to call him just one at a time. So we'll start with number one, cue number one.
Kuza kufuneka abe mnye njengexesha ngoko sizaza kuqalisa ngenani lokuqala ucue wokuqala.
Who has it? If you can't raise up now, the elders will pack you.
Bano naye ukuba ukwazi ukuphakama ngoko abadala baya kukufunqula.
We won't get every one of you. Cue number one.
Sifuna ukufumana nokuba uphi na ucue wokuqala.
Brother Hickerson, Billy Paul, or wait, Doc's going to help him here.
Mzalona Hickerson, Billy Paul, Kauveze, okanye yima utoku za kukuneta apa.
Cue number one, would you raise up your hand? Ever who has it?
Ucue wokuqala ngaphambi sandla sakho noba ngubani nalo unalo.
Are you sure that was cue? Oh, I'm sorry. All right, come right up. Show him how through the aisle there. Cue number one. All right.
Uqinisekile uba ngutyhue lowo okanye kulungile owawuxolo kulungile yiza kanye apha mbonise ukuba yenze njani na ukuphumela pha kumgcawu phakathi kwezitulo utyhue wokuqala kulungile.
Number two, raise your hand please.
Inani lesibini phakamisa isandla sakho nceda.
All right, a lady sitting way back in here. All right, lady, come make your way right out over here. If you all a letter, the boys there will help you, the ushers and so forth.
Olungile inenekazi elihleli phaya emva apha kulungile nkosazana yiza gqitha kanye uphumele apha kubanjeni ngamvumela nonke abafana bayakuncedisa amadikoni nokunjalo.
Q number 3, raise up your hand.
Would you as tattoo phakamisa isandla sakho?
Number 3. Would you raise your hand every ask cute number 3?
Inani lesithathu ngaphakamisa isandla sakho nokuba ngubani na onenani elingu Q esithathu.
See if this lady going here if she has the card. You don't have it?
Ubone ukuba elaninikazi liyaya na ukuba linalo na ikhadi awunalo?
You can't do that. No, you have to hold it and listen to the instructions. We'll get the baby anyhow. See, you just come when your number's called. The baby can come when it's called. See, sorry.
Awunakuyenza loo nto. Hayi, umele ukulibamba uphulaphule imiyalelo. Sizawufika kolosana kanjani na yabona? Uza kanye xa kubizwa inani lakho. Lungeza olosana lwakubizwa yabona? Kulungile.
Number 1, 2, who has number 3? Raise up your hand. Number 3, number 4.
Inani lokuqala elesibini ngubani onenani lesithathu? Phakamisa isandla sakho inani lesithathu, inani lesine.
Now that's mighty lovely of you, sister. Ever who that was, that lady wanted to do that, see?
Ngoku iyathandeka loo nto yakho tate. Noba ibingubani nalowo elanenekazi lifune ukwenza loo nto, yabona?
But, see, if their numbers call, they'll come just as, if they're not called, we get them anyhow. See, we want you just in your place so you can have your place too, you see?
Kodwa yabona ukuba inani labo libiziwe bayakuza nje bababiziwe siyabathabatha nakanjani na yabona sikufuna nje ukwindawo yakho ukuze ufumane indawo yakho kananjalo yabona.
All right, number 3, number 4, number 5, Hugh number 5, raise up your hand, way back, a young woman.
Kulungile, inani lesithathu, inani lesine, inani lesihlanu, uHugh wenani lesihlanu, phakamisa isandla sakho emva kakhulu umfazi oselula.
Number 6, all right, the young man.
Inani lesithandathu kulungile mfana.
Number 7, the man right here. Number 8,
inani lesithandathu lendoda ilapha kanye. Inani lesibhozo,
we have to do this. You see, you can't do it. You just get all jammed up. You say everybody wants to be prayed for.
Simele ukwenza oko uyabona unako ukwenza nisuka nixinane nonke ungathi wonke umuntu ufuna ukuthandazela.
Let me show you something if you want to see why we have to line them up. Everybody in here would like to come up be prayed for. Raise up your hands. Everybody, no matter who you are.
Mandinibonise into yokuba nifuna ukubona ukuba kutheni kufuneke senze umgca nje. Wonke umntu olapho oyakuthanda ukunyuka athandazele phakamisa izandla zenu. Wonke umntu nokuba ngubani na.
Look at there.
Khangela phaya.
Who's going to come? First. See, there has to be somebody.
Kubani oyakuza kuqala, yabona? Kumele ukuba kubekho othile.
Billy comes down here, takes these cards and mixes them all up before you, and he gives anybody a prayer card that wants one.
UBilly uyahle ize apha thabathe la makhadi awaqube wonke phambi kwenu. Anigana upina umuntu ikhadi lomthandazo lo ulufunayo.
You might get 5, 6 and sometimes we start somewhere else and it don't make a difference where we.
Ufumana isihlanu standard ngamanye amaxesha siqala kwenye indawo kwaye oka kwenza mahluko apho si.
And then them out in the audience really get healed before these on the platform sometimes.
Ukuze abo baphapha phandle kwisihlwele baphiliswe phambi kwabo baseqongeni ngamanye amaxesha.
How many knows that both strangers and.
Bangaba yazi yolo nto kokubini abasemzini na.
Sure. Has nothing to do with it.
Kulungile ngokuqinisekile oko akunanto uyakwenza naloo nto.
Number 6, that one come. Number 7,
inani lesithandathu ngulo uzayo. Inani lesixhenxe.
Number 8, who has prayer card 8?
Inani lesibhozo ngubani onekhadi lesibhozo.
Already got it. Number 9,
solufumene. Inani lesithoba.
8, number 8, we want you to get it now. Maybe somebody outside, if they are, somebody raise their hand or somebody outside couldn't get in.
Isibhozo, inani lesibhozo, sifuna ukuba ulifumane ngoku. Mhlawumbi ngumntu othile ongaphandle ukuba bakho umntu ngaphakamisa isandla sakhe okanye into ethile umntu othile ongaphandle ongakwazanga ukungena.
Number 8, Brother Collins, is there anybody back there prayer card number 8 trying to get in?
Inani lesibhozo, Mzali Collins, ngaba kukho umntu pha emva ikhadi lomthandazo linani lesibhozo ozama ukungena?
All right, prayer card number 8.
Kulungile, ikhadi lomthandazo lesibhozo.
All right, number 9.
Kulungile, ithoba.
Prayer card 9, raise up your hand.
Ikhadi lomthandazo lethoba, phakamisa isandla sakho.
Maybe they went out, couldn't get in. If they come in, put them in the line.
Mhlawumbi baphumile abakwazi ukungena. Ukuba bangenile nibafake emgceni.
Number 10, raise up your hand.
Ishumi, phakamisa isandla sakho.
The man way back in the back. Come, sir. Glad to see you called in. They're standing back there, limbs cramping.
Landula isesemva kakhulu phaya emva izamhlekazi. Ndiyavuya ukukubona ubiziwe. Ubumi phaya emva amalunga eshwabana.
Number 10, number 11.
Ishumi, inani leshumi elinanye.
Raise up your hand, everyone who has prayer card. Q number 11.
Phakamisa isandla sakho nabani na onekhadi lomthandazo linani uQ weshumi elinanye.
Art 11, 12. Q number 12.
Kulungile shumele na nyishumele lesbini u Q shumele lesbini.
Wait. All right, 12, 13. 13, just raise up your hand, please, so I can see.
Pa kulungile shumele lesbini shumele lesthathu. Ishumele lesthathu phakamisa isandla sakho nceda ukuze nibe nokubona.
Prayer card 13, Q 13.
Ikhadi lomthandazo leshumele lesthathu u Q shumele lesthathu.
14.
Ishumele lesine.
14.
Ishumele lesine.
15.
Ishumele lesihlanu.
How many cards you give out, Billy? 100?
Mangapha makhadi wakhupuleyo, Billy? Likhulu.
13, 14, and 15 is missing.
Ishumele lesithathu, ishumele lesine, ishumele lesihlanu akafumaneki.
Prayer card 13, 14, and 15. Are you here?
Ikhadi lomthandazo leshumele lesithathu, ishumele lesine, ishumele lesihlanu ngabani ikho?
15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ishumele lesihlanu, ishumele lesithandathu, ishumele lesixhenxe, ishumele lesibhozo, ishumele lesithoba, amashumi amabini.
Q first, then to get J, and then just go on down the line. I think they're trying to get these two first.
Iba nguQ kuqala kuze kuye kufikela kuJ, kuze ke kuhle njalo ngomgca ndiyacinga ngoba bazama ukugqithisa kuqala, yabona?
If we call that, we're getting to the others just as we come.
Emva kokuba sibize lawo, siza kungena kwamanye njengokuba sisiza.
What say?
Uthini?
That's it. You see, we give the cards out this morning, and the people didn't get back, maybe.
Yabona sikhuphe amakhadi ngalensasa baze abantu ababena kubuya mhlawumbe yabona.
All right, let's start on that little. You're just about level with your line there now.
Kulungile masikalise kulonda incinane kunjani soza kudibana umgca wakho apha ngoku.
All right, now who has 15 16 17 18 19 and 20 in
Q? Kulungile ngoku ngubani oneshumele lesihlanu, ishumele lesithandathu, ishumele lesixhenxe, ishumele lesibhozo, ishumele lesithoba nawo shumi abini ko Q?
21 22 23 24 25. Now just be ready, just as soon as this door, we got a line full here now. Then we'll come right to them, go right on down the line, and jump right into the rest of the cards, the J's where we left off, and right on down till we get the end of them out.
Siya sihle kanye ngomgca sisibe singene kwaseleyo amakhadi OJ apho besishiya khona size sibuye sihle side siyofika ekupheleni kwawo onke.
Now, just be real reverent for a few moments.
Ngoku iba nenhlonipho ngenene okobizuzwana embalwa.
Now, I wish we had seating room.
Ngoku ndinqwenela ukuba sibe besinendawo yokuhlala.
I wish there was some way that I could do that, but we haven't got it.
Ndinqwenela ukuba kube kukho indlela ebendinokuyenza ngayo loo nto kodwa sinayo.
But now, I want you to be just as reverent.
Now, it's
early yet. It's 10 minutes
till 9.
The service will be out another half hour. So, this is the closing of the service.
And so,
now be real reverent. Be real quiet. Don't move around.
And
how many in here does not have a prayer card and yet you want to be prayed for? Raise up your hand.
Well, they're
just everywhere. Now, if you don't have a prayer card, I want to give you some scripture. One time our Lord was going over to raise up a little dead girl, which wasn't dead yet.
That's
Zacchaeus' daughter. And a woman said in her heart, I believe him to be a holy man. I believe him to be the Messiah.
And
she'd had a blood issue for many years. And she slipped through the crowd and touched his garment.
You
ever read the story? And Jesus stopped and said, who touched
me?
And Peter rebuked him and said, well, all of them is touching you. And why do you say who touched me?
No Petros omkhalumela wathi ke bonke bayakuchukumisa. Kutheni ke usithi njengubana lo ondichukumisileyo?
He said, I have gotten weak. Virtue, strength has gone from me.
What in defend pelwa ngamandla isidima amandla aphumile kubo.
See what it does to you?
Yabona boko kwenza ntoni na ku?
Vision. I have gotten weak. Strength has gone from me.
Umbono ndiphelelwe ngamandla amandla aphumile kubo.
And he looked around over the audience. until he found the woman. She was scared. She thought she'd done something wrong. But he looked at her and he told her about her blood issue and said, "Thy faith has saved thee." How many knows that's the truth? Now to you Bible scholars. Does the Bible say that Jesus Christ right now is a high priest, our high priest, that can be touched by the feeling of our infirmities? How many know that? Well, if he is a high priest now that can be touched by the feeling of our infirmities, how would he act if he's the same yesterday, today, and forever? He'd have to act the same way he did then. Is that right? Well, now he hasn't got a corporal body now, for this is the right hand of God. But he has our bodies that he works through, and it's his spirit working through us, like he said it was. I'll be with you in you. The works that I do shall you also. More than this shall you do, more. For I go to the Father. He'd stand in our place, see? But he would anoint us with the Spirit. Now, you out there in the audience, you just look this way, and just don't look at me as Brother Branham. You just say, "Lord Jesus, you're a high priest and you're in this building. And I want to touch you with my infirmities." Telling you, "I'm sick. And you confirm it with me. And just let Brother Branham turn around like by your spirit and tell me like you told that woman. That'll
settle
it." I challenge your faith in the name of the Lord to do that. Now see if it's right or not. You ask God that and see if it comes out just that way. I'll be just real reverent. Now you can bring your patients or resist the man, all right? First thing in the line, this part of the line. Now there's a lot of people in here. We try to keep the people away, the Jeffersonville people. Just let the out-of-town people who are pressing to get in. Because in this kind of a line, if the person was from here around Jeffersonville, they'd say, "Well, Brother Branham knows them people. Sure, that's what it is."
And Jeffersonville.
But of course, they've never been in Africa, India, and Asia, and Europe, and all around the world, and other places.
Africa, India, Asia, Europe, and
but I don't know that I believe all these people in this line here now looks to me like they're strangers to me. Are you all strangers to me? Just raise up your hands if you are, all right? That's good. How many out in the audience are strangers to me? Or you know I don't know what's wrong with you. Just anybody, don't matter who it is. Okay, sure. But he does.
Now,
Now, I don't say that he will, but if he will, then that makes him present right here.
Ngoku andithi uyakwenza kodwa ukuba wenzile oko kumenza kuba abekho apha ngoku.
Now this man here, I believe, raised his hand that he and I were strangers to each other.
Ngoku le ndoda ilapha ndiyakholwa iphakamise isandla sayo ukuba yona nam asazani omnye nomnye.
We are strangers. I've never seen the man in my life.
Singabangazaniyo andizange ndiyibone le ndoda ebomini bam.
If I have you. He never saw me in his life till just now.
Ndike ayizange ndibone ebomini bayo kude kube ngoku nje.
We come into the building. We've seen each other now for our first time.
Singene kwesakhiwo sasabonana ngoku ityelo lokuqala.
Now here is a perfect picture of Philip going getting Nathaniel and Nathaniel coming before Jesus.
Ngoku nanga umfanekiso ogqibeleleyo kaPhilip uqhubeka efumana uNathaniel uNathaniel esiza kuYesu.
Now not that he's Nathaniel or me Jesus.
Ngoku hayi ukuthi yona inguNathaniel okanye mna ndinguYesu.
Now don't think that.
Ngoku Musa ucinga lonto.
But it's years later by a promise that was made then.
Kodwa kuyiminyaka emva koko ngedinga elalenziwe ngoko.
And here's two men that's never met in life just like them two men were then.
Nanga amadoda amabini angazange ahlangana ebomini kanye njengoba lo madoda amabini enjalo ngoko.
And if Jesus remains the same, he can yield his spirit to faith and I can yield my spirit to faith to Christ by a divine gift of the Holy Ghost that can perform the same miracle.
Ukuze kuba uYesu isekwanguye angakuyekelela umoya kukholo kwaye ndingayekelela umoya wam kukholo kuKristu ngesipho esincwele sikamoya oyingcwele ndize ndenze kwa lo mimangaliso minye.
Is that right?
Ngoba kunjalo.
And it's supernatural.
Kwaye oko kokwamandla ngaphezu kwendalo.
Say it a miracle?
Uthi ize ibe ngumangaliso?
Well, how would I know it if I've never seen?
Lungile bendiyakwazi njani kuba bekunjalo ukuba bendingazange ndayibona.
Here's my hands. We've never met before. Here we stand for the first time.
Nazi izandla zama zange sahlangana ngaphambili thina kuba simi apha kwetyelo lokuqala.
God knows him, I don't.
UThixo yayazi mna andiyazi.
Now, remember, be praying for me.
Ngoku nikhumbule hlalani nithandazela.
Now, sometimes in these times the spirit anointing has been doing it so much now, so it's kind of I just want you to sit still.
Ngoku ngamanye amaxesha kula maxesha umoya uyakuthambisa. Ukuze ngenxa yokuba ungakho ubuninzi ngoku kude kuke ndifuna nje ukuba nihlale nizole.
Be real reverent, watch, be in prayer.
Nihloniphe, khangela, yiba semthandazweni.
Now, I just want you, sir, not knowing you, but you're here for some reason. I don't know.
Ngoku ndifuna nje wena mhlekazi ndingakwazi kodwa ulapha ngesizathu esithile endingasaziyo.
But whatever it is, and the Lord Jesus will tell me what you want of him without you telling me, that would make him just what I said he was. The same yesterday, today, and forever.
Kodwa nokuba sintoni na yaye inkosi uYesu yakundixelela kuba ufuna ntoni na kuye ngaphandle kokuba undixelele loo nto iyakumenza kanye oko wathi wayekuko isekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi.
You believe that?
Uyakholwa iloo nto?
All right. He believes that.
Kulungile uyakholwa ilonto.
And now the audience believes that.
Kengoku isihlwele siyakholwa naso ilonto.
And the Lord has said he would do it in his Bible.
Waye inkosi yathi iyakuyenza lonto eBhayibhileni yayo.
Now here's where I'm found either telling the truth with God's Bible or the Bible's promised something that it can't stand behind or I'm a hypocrite. One or the other. See? That's right.
Ngoku naku apho ndifumaniseka khona kuphakathi kokuba ndithetha inyaniso ngeBhayibhile kaThixo kungenjalo ndingumananisi enye okanye enye. Yabona, injalo loo nto.
See where you put yourself?
Yabona apho uzibeka khona?
I did that before many, many thousands of people, critics and all.
Ndake ndayenza loo nto kumaxesha amaninzi ngaphambi kwamawaka amaninzi abantu abagxeki nako konke.
But I know that he promises and he keeps his promise.
Kodwa ndiyazi ukuba uyathembisa aze asigcine isithembiso sakhe.
I see it begins right here now.
Ndiyabona iqala kanye apha ngoku.
I see people around you on the platforms and outside meeting. We never have nobody around. See, there's sick people here. Just as soon as it starts, you can feel it.
Ndibona abantu bekungqongile emaqongeni nangaphandle. Akukhange kubekho umntu osondelayo. Uyabona, kukho abantu abagulayo apha nje. Ukuba iqale, uyawuva.
It's the Holy Spirit. Be real, Reverend. Now, just Reverend, now as we can speak.
Umoya ngcwele hlonipha ngenene ngoku. Uhloniphe njengoku njengoba sithetha.
Yes, sir? The Lord Jesus loves both of us, for we are two men, to which he died for.
Mhlekazi, inkosi uYesu iyasithanda sobabini kuba singamadoda amabini eyawafelayo.
In our first time meeting, if you're in need, God is able to supply that need because he promised he would.
Kwaeli kyelo lokuqala sihlangana, ukuba unento oyisweleyo, uThixo unako ukubonelela lo ntswelo kuba wathembisa ukuba uya kukwenza oko.
But now the man, if honest in his heart, he's aware that something's going on.
Kodwa ngoku le ndoda inyanisekile enhliziyweni yayo, yeva ukuba kukho into ethile eqhubekayo.
He can't just exactly think what it is.
Ayikwazi nje ukucinga okuchanekileyo ukuba yintoni naleyo.
But that angel that you see on the picture is coming near and near to the man. He's fading away from him.
Kodwa la angelosi niyibona emfanekisweni iyayisondela ngokusondela kule ndoda kwaye iyanyamalala kum.
And the man is suffering with the heart trouble. And he has diabetes.
Kwaye le ndoda ikhathazwa ingxaki yenhliziyo kwaye inesifo seswekile.
That's right. That's thus saith the Spirit.
Kunjalo lo ngu utsho umoya.
That's right, raise up your hand.
Uba kunjalo phakamisa isandla sakho.
Now if I never seen you, how would I know anything about you?
Ngokuba andizange ndakubona, bendiyakwazi njani nantoni na ngawe.
Some way, the same way he knew there. Is that right?
That's right.
Kandlela ithile ngalandlela wazi ngayo ngokuya ngaba kunjalo.
Does all you believe that?
Ngaba sihlwele siyakholwa lo nto.
Now, why not just take your time just a little bit so that you see that it just wasn't a guess something?
Ngoku kutheni singathabathi ixesha nje kube kancinane nje kuze nje nibone ukuba ibingeyo nto ithile iqikelelweyo nje.
Let's take something else and just see if the Holy Spirit would reveal something else to us.
Masithabathe enye into sibone ukuba umoya ongcwele angatyhila into enye na kuthi.
Let's just talk to the man standing there just a minute.
Masithethe nje nale ndoda imi apha okomzuzu nje.
Maybe there's something else in his life. Maybe something else wrong with him. I don't know.
Mhlawumbi kukho into enye ebomini bayo. Mhlawumbi into enye engalunganga kuyo. Andazi.
I really don't know what I said. I'd have to see it on the recorder here. Because see, it's a vision. You see where it was at.
Ngenene andikwazi oko ndikuthethileyo. Kufuneka ndikubone kwisicileli apha. Kuba yabona kungumbono. Ubona loo ndawo ayikuyo.
Yes. I see it now. It's something about his blood. It's sugar. Yes, diabetes.
Ewe, ndiyayibona into ethile malunga negazi layo iswekile. Ewe, sisifo seswekile.
He's got sugar diabetes. It has developed to a heart trouble which has caused a nervous heart.
Unesifo seswekile yaye sinyuke sayakwenza inkathazo yenhliziyo ethe yona yenza inhliziyo ephathuphathu.
He's had that for some time.
Ibe naloo nto ixesha elide.
And he's not from this city, but he's from Indiana. From a place near a place called like Borden. I see Borden. You're from Borden. That's thus saith the Lord.
Kodwa iveli kwesi sixeko kodwa iyase Indiana ivela kwindawo ekufutshane nendawo ebizwa ngokuba iBorden. Wena ndibona iBorden. Uvela eBorden. Lo nguyitsho inkosi. Yiyo leyo.
And there's something wrong in your life.
Kwaye kukho into engalunganga kubomi bakho.
Here's another thing. I see a woman appearing here in the vision because you're in it. It's your wife. And she needs some healing.
Nansi enye into ndibona umfazi evela apha embonweni ngokuba yinkosikazi yakho kwaye iswele ukuphiliswa.
And she suffers with some kind of a coughing. It's asthmatic. She has.
Ikhathazwa luhlobo oluthile lokukhohlela sisifuba eso inaso.
And you have something wrong in your life that you've been trying to do.
Kwaye kukho into ethile engalunganga ebomini bakho obuzama ukuyenza.
By faith you're Pentecostal. Because you see at a Pentecostal meeting where they're shouting and clapping their hands.
Ngokholo ungwenkonzo kamoya kuba wena ndikubona ukwinkonzo kamoya apho bakhwaza khona beqhwaba izandla zabo.
And you're trying to lay out you smoke. That's what you're trying to get rid of, smoking cigarettes.
Yaye uzama ukulala phansi uyachaya nanso into ozama kuyiyeka ukuchaya imidisi.
Exactly right. That's thus saith the Lord.
Injalo ngokuchanekileyo lonto lo nguyitsho inkosi.
That's the truth, isn't it? You believe he is here now present?
Inyanso leyo siyo ngokuchanekileyo yiyo yabona. Uyakholwa uba ulapha ngoku ekho.
Are you ready to accept your healing?
Ngaba ukulungela ukwamkela impiliso yakho?
Let's bow our heads.
Masithobe intloko zethu.
Lord God, who raised up Jesus Christ who is present now?
Nkosi Thixo wena ovusa uYesu Kristu okhoyo ngoku.
This man, Lord, who is here for the blessings of God to rest upon him. We pray that you will give him the desire of his heart in the name of Jesus Christ. Amen.
Lendoda nkosi lapha ukuze ifumane insikelelo zikaThixo ziphumule phezukwayo. Siyathandaza ukuba uyinike iminqondo yenhliziyo yayo egameni likaYesu Kristu. Amen.
Return to your home. Find it just as you have believed. That's where it's going to be.
Buyela ekhaya lakho ulifumane njengoko ukholo kanye. Kuyakuba lolo hlobo.
God bless you.
UThixo akusikelele.
Do you believe?
Niyakholwa.
The Almighty God who wrote this Bible, whose spirit is present, know that I've never seen the man in my life knowingly till this very minute.
UThixo onamandla onke wabhala le Bible omoya wakhe ukhoyo uyazi kuba ndizange ndiyibone le ndoda ebomini bam ekwazini kwam kwade kwanguwo kanye lo mzuzu.
I know one thing. The Holy Spirit is right here.
Kodwa ndazi into enye umoya oyingcwele ulapha kanye.
I don't know what he'll do, but I know that he is here.
Andazi kuba uyakwenza ntoni na kodwa ndiyazi kuba ulapha.
Is this the lady? All right.
Ingaba leli nenekazi kulungile.
Are we strangers to each other?
Ingaba sasazana omnye nomnye?
Oh, you saw me at meetings, but I don't know you. That's right.
Ke undibone ezinkonzweni kodwa andikwazi wena. Injalo lonto.
All right. Then you're here for some purpose.
Kulungile, ngoko ulapha ngenxa injongo ethile.
Now the woman might be here, she may be a Christian, she may not.
Ngoku lo mfazi usenokwalapha kungenzeka uba ungumKristu usenongabi nguye.
She may be a critic. If she is, just watch what happens.
Usenokuba ngumgxeki ukuba unguye uze ukhangele nje ukuya kwenzeka yabona.
And I don't know what she's for.
Yeah, andazi uba umele ntoni na.
My mother's sitting somewhere in a building, an aged woman.
Umama wami uhleli apha esakhiweni ndaweni ithile umfazi osele aluphele.
Do you think I'd try to harm that poor thing?
Ucinga ukuba ndingazama ukukhathaza olo sizana lwento?
Think I'd come to her as a deceiver?
Ucinga ukuba ndingeza kuye njengomlahlekisi?
Certainly wouldn't.
Ngokuqinisekileyo andingekhe.
I'd rather just walk off the platform and go home.
Kungangcono ndisuke ndihambe ndimkeqonge ndigoduke.
I don't preach the message, but that's not all goes with the message.
Sendi ushumayele umyalezo kodwa sikoko kuphela ukuhamba nomyalezo.
Christ is the same yesterday, today and forever.
UKristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
Don't care what the world says about it, we got to stand for it anyhow. God said do it.
Akukhathaliseki nokuba ihlaba lithini namalunga naloo nto simele kokuyimela nakanjani na uThixo wathi mayenziwe.
Not knowing you, and of course you're sitting in a meeting perhaps where there's hundreds and hundreds of people, I'd have no way of knowing you.
Ndingakwazi kwaye kakade uhleli enkonzweni mhlawumbi apho kukho amakhulu ngamakhulu abantu bekungekho ndlela yakuba ndikwazi.
But here's the picture now of St. John 4. A man and a woman meeting for the first time. Our Lord and the woman of Samaria meeting again.
Kodwa nanga umfanekiso ngokaYohane ongcwele isahlukweni sine. Umfazi nendoda behlangana kwetyelo lokuqala. Inkosi yethu nomfazi waseSamaria behlangana kwakhona.
Now, they talked. He contacted her spirit, noted what was wrong with her, and told her, and she recognized him to be the Messiah.
Ngokubathetha wahlangana nomoya wakhe. Wazi kuba yayintoni ondonakele kuye wamxelela wazi wayiqonda ukuba yayingumesiya.
Would you do the same thing?
Ingaba ungenza kwaloo nto?
You would.
Ungayenza.
Would the audience do the same thing, every woman out there?
Ingaba isihlwele siya kwenza kwaloo nto inye wonke umfazi olapho phandle?
May God grant it.
Wanga uThixo anganipha oko.
Yes, the woman is suffering with a nervous condition.
Ewe, lo mfazi ukhathazwa yimoya obuphathuphathu.
She's had that for a long time. Many years back.
Kudala enayo ixesha elide kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
You can see her yet as a young woman. But that's not the main thing she wants me to pray for.
Ndimbona isengumfazi olula. Kodwa siloo nto undoqo afuna ukuba ndithandazele wona.
It's arthritis. That's crippled her up. That's what she wants me to pray for.
Sisifo samalungu esimshwawanisileyo. Nanzo into afuna ukuba ndithandazele yona.
How do you believe?
Ngoku niyakholwa.
Talk to her a little more.
Masithethe naye ngokuthe chatha kancinane.
May the Holy Ghost grant this.
Wanga umoya ongcwele ngakupha oku.
The woman is actually of a foreign ascent.
Lo mfazi ungowentetho yasemzini.
Her name's Hansen. That's true.
Igama lakhe nguHansen, inyaniso leyo.
Norwegian or Swedish one?
Ungwase noyo kanye Sweden. kwezonto zombini.
You're not from the city. You're from a place called Canton.
Awuphumi kwesi sixeko uvela kwindawo ebizwa ngokuba yiCanton.
That's in a great country where there's a lot of wheat. It's Minnesota.
Kwaye apho kwilizwe elikhulu apho kukho ingqolowa eninzi yaye yiMinnesota.
It's where you're from. That's true.
Nako apho uvela khona yinyaniso leyo.
I go back home, you're healed. Jesus Christ makes you well.
Ngoku buyela ekhaya uphilisiwe. UYesu Kristu uyakuphilisa.
Tell the people what good things the Lord has done for you.
Xela abantu bazinto zinina ezilungileyo inkosi ekwenzele zona.
I do suppose that we are strangers to one another.
Ndiyacinga wasazana omnye nomnye.
I don't know you. No man. But the Lord does know you.
Andikwazi hayi inkosazana kodwa inkosi iyakwazi.
You're here for some purpose. I do not know.
Uze apha ngenjongo ethile andazi.
But if the Lord Jesus will reveal to me what you're here for, you'll know where that's the truth.
Kodwa kuba uYesu inkosi yakundixela kuba uzele into na uyakwazi kuba inyaniso leyo.
If I come here and said, you're sick woman, sure, you stand in the prayer line, that shows you.
Ukuba ndise apha ndathi uyagula mfazi ngoqinisekileyo umemgcini wokuthandazela oko kubonisa.
Your examination shows that you got something wrong with the liver.
Ukuxilongwa kwakho kubonisa ukuba unento engundonakele esibindini.
He said it was cirrhosis. That's right.
Uthe kukushwabana nokuqina kwesibindi injalo loo nto.
Just talk to her a minute.
Theta nam nje okomzuzu.
Just do you believe that the Lord Jesus that talked to the woman at the well is the same Jesus today?
Nje uyakholwa ukuba inkosi uYesu wathetha nala mfazi equleni usekwanga uYesu namhlanje?
You do?
Uyakholwa.
I've seen that I have a fine spirit.
Unawo ubonakala unomoya olungileyo.
You're not from here. You come from the east. Moha.
Awungwa lapha uvela ngasempuma eOhio.
Right. They know how to come here. That's right.
Injalo londo Dayton eOhio ukuza apha kwakho. Injalo londo.
I see you're praying for somebody else. That's a boy. He's got heart trouble. He has ulcers also, a nervous type of boy. Right.
Ndibona uthandazela omnye umuntu. Inkwenkwe leyo inengxaki yenhliziyo inezilonda emathunjini kana njalo uhlobo luphathu bathu lenkwenkwe injalo lonto.
And you're praying for his soul because he's unsaved. That's thus saith the Lord.
Yaye uthandazela umphefumlo wayo ngokuba ayisindiswanga longu itsho inkosi.
That's true, isn't it?
Inyaniso leyo asiyo.
You're healed. Go on back. Tell him to have a good courage. Jesus Christ.
Uphilisiwe. Phindela emva ixele ukuba yomelele uYesu Kristu.
Not knowing you, lady. Not knowing you. God does know you.
Ndingakwazi nkosazana, ndingakwazi uThixo yakwazi yena.
If God will tell me what your trouble, you believe me to be his servant? Just vindicating him.
Ukuba uThixo yakundixelela ukuba intona ingxaki yakho, uyakholwa ukuba ndisicaka sakhe esinqela ngokubonakalalisa nje yena.
See, what I want to do is get these people that's coming up in the prayer line to see that he's here.
Yabona into endifuna ukuyenza. Ufumana abantu abenyuka emgcini ukuthandazela ukuba babone ukuba ulapha.
Something happened in the meeting.
Kukho into eyenzekileyo enkonzweni.
There's two women standing there with both glasses.
Kukho abafazi babini abemi phaa bobabini baneendondo zamehlo.
Somebody touched him with the feeling of their infirmities.
Hallelujah.
Kukho umchukumisileyo ngokuvelana nezilwele zabo.
I can just see the woman what your ear trouble. It's gone now.
And mbona nje lo mfazi intoni ukukhathazwa indlebe kwakho kumkile ngoku.
Look at the lady, how much she looks like this one.
Amen.
Khangela kwalo nenekazi indlebe elifana ngayo neli.
They were standing there and I could see them, but one was doing this and there was nothing to this one.
Bebe miphaya ndibabona kodwa omnye ebesenje nje wabe omnye lo kungekho nto anayo.
The reason of it is this woman standing for somebody else. That's right.
Isatsho kuba kube njalo lo mfazi umele umuntu ongomnye injalo lonto.
And that woman's your neighbor. And she's got arthritis. And you're standing for her.
Kwaye lo mfazi ungumelwane wakho yena ke unokuqaqamba kwamalungu kwaye umele yena.
And I see you praying for her because she's not saved. And you're praying for her.
Ndaye ndikubona umthandazela ngokuba yena akasindiswanga wena ke uthandazela yena.
That's a gallant thing.
Yinto ekukukhalipha leyo.
Put that handkerchief on her that you have in your hand. Tell her not to doubt and to surrender her life to Christ in her arthritis to leave her.
Beka lo chefu phezu kwakhe le uyiphetheyo esandleni kuwe. Umxele ukuba angathandabuzi noba anikele ubomi bakhe kuKristu ukuze isifo sakhe samalungu simyeke.
Weeping for sister.
Lilela yona tate.
You believe God? You believe me to be his servant?
Uyakholwa kuThixo? Uyakholwa kumbandisi caka sakhe?
You believe God can tell me what you're weeping about and what your desire is?
Uyakholwa ukuba uThixo akandixela ukuba yintona ulilela yona noba uyintona umnqweno wakho?
If you believe that, raise up your hand.
Ukuba uyakholwa ilo nto phakamisa isandla sakho.
You believe that rupture leaving?
Uyakholwa ukuba elo qhuma lithe phuhlu liyakumyeka?
If you believe it, it'll go. Just have faith. Just don't doubt.
Ukuba uyakholwa ilo nto liyakumka, yiba nokholo nje, musa kuthandabuza.
How do you do? Guess we're strangers to one another. The Lord Jesus knows us both.
Kunjani ndiyaqikelela ukuba sazani sobabini inkosi uYesu iyasazi sobabini.
Mighty young woman.
Ungumfazi oselula kakhulu.
But you're not here for yourself.
Kodwa awuzelanga siqu sakho apha.
I see a hospital coming up, a bed that your mother you're praying for. And she's shattered of death.
Ndibona isibhedlele sivela ibhedi yayingumama wakho omthandazelayo kwaye gutyungelelwe ekufeni.
She's suffering with gallbladder tumors and she's got cancer too, a black shadow of cancer.
Ukhathaza sisinyi amathumba ahlumayo kwaye unomhlaza kana njalo ithinze lemnyama lomhlaza.
Take that handkerchief in which you're weeping over, lay it upon her, call on the name of the Lord and don't doubt.
Thabatha lo chefu ulilela phezu kwayo uyibeke phezu kwakhe ubize egameni lenkosi uze ungathandabuzi.
If you won't doubt, God will bring her out of there and make her well. Don't doubt, now go in the name of the Lord and believe.
Ukuba ukuthandabuza uThixo uyakumkhupha apho amenze aphile, musa ukuthandabuza ngoku hamba egameni lenkosi ukholwe.
Are you convinced that Christ lives?
Amen.
Ngaba niyaqonda ukuba uKristu uyaphila?
There's something right.
Kukho into kanye.
Oh, it's the woman sitting right back behind there in that seat. She suffers with headaches.
Oh, la mfazi uhleli phaya ngasemva kweso stulo, ukhathazwa inhloko ebuhlungu.
And she's been praying to the Lord there trying to take care of that child. He heard you, sister.
Kwaye bethandaza enkosini ezama kuhoya la mntwana. Ikuvile dade.
It's all over now.
Iphele yonke ngoku.
Just stand up to your feet to give God praise for it, lady. Just give God praise for it.
Manje ngenyawo zakho uthumise uThixo ngalonto nkosazana. Dumisa nje uThixo ngalonto.
See? What did she touch?
Yabona uchukumise ntoni?
She never touched me.
Akanga chukumise mna.
But she touched that high priest. I don't know the woman. I've never seen her in my life.
Kodwa uchukumise umbingelelo omkhulu andimazi la mfazi andizange ndambona ebomini bam.
But God healed her just then. Does that make Jesus the same yesterday, today and forever?
Kodwa uThixo umphilise kanye ngoko ingaba lonto imenza uYesu Kristu ibe nguye izolo namhlanje nangona phakade.
Sure it does.
Ngokuqinisekileyo imenza njalo.
If thou canst believe, all things are possible to them that believe.
Ukuba nje unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo.
It hits the audience, somebody praying.
Kuchukumisa isihlwele kukho umuntu othandazayo.
See, it depends on where the strength is predominant, where the spirit. I can only follow and say as he says, I don't know.
Yabona, kuxhomekeka ekubeni amandla atsalwa kakhulu kweliphina icala. Apho ukhoyo umoya, ndilandela kuphela ndithethe njengoko athethayo, andazi.
What's a woman putting on her glasses from weeping? The reason she was weeping because the Spirit's on her, there it is.
Oh, ngulamfazi ufaka indondo zakhe zamehlo, egqiba ukulila. Isizathu sokuba abe ebelila, kungokuba umoya uphezu kwakhe, nguye lowo.
That intestinal trouble that you've been suffering with? Have faith, it'll leave you and never return.
Lonka tazo isema tunjini bukade uhlutwa iyo, yiba nokholo iyakumka ingaphinde ibuye.
I don't know the woman, I've never seen her, she never touched me, she touched the high priest.
Amen.
And mas lamfazi andizange ndambona ukhange andichukumise, uchukumise umbingelelo omkhulu.
If thou canst believe.
Ukuba nje unokholo.
It struck another woman. I want anybody that wants to looking here.
Kuthathe omnye umfazi ndifuna nabana ofuna akhangela apha.
Look at the woman weeping. Look at the other woman sitting normal. Look at the other woman next to her weeping. Yeah. She had heart trouble. A little lady sitting right there looking at me with your frown. Yeah, that's right.
Khangela umfazi ulilayo, khangela komnye umfazi ohleli njengokuqhelekileyo, khangela komnye umfazi ecaleni kwakhe elila, ebenengxaki yenhliziyo, elonenikazi incinane lihleli kanye apho likhangele kum nje. Ewe, injalo loo nto.
You had heart trouble, didn't you? It's gone from you. Your faith struck fire with God and you touched him.
Amen.
Ubunenkathazo yentliziyo ubungenayo imkile kuwe ukholo lwakho luqhwithe kuThixo kwaye uchukumise yena.
Oh, this is wonderful.
Oh, kuyamangalisa oku.
That lady sitting right there with her head down praying, gray-headed woman, stranger to me sitting there. Yes, you turned around and looked at her. She's got gallbladder trouble. She's been praying for God to take it away from her. And you was praying then, Lord, let him call me. That's right. If that's right, raise up your hand. How do I know your prayer? It's gone from you. Your faith has healed you. Go home and be well. You believe? If thou canst believe, all things are possible. But you have to believe. Still moves in that district of that setting in there. Right here, second from the end, high blood pressure. If you believe with all your heart, sister, it's over. Do you believe God? Take him at his word.
Arts,
raise your hand up. That's what you're praying for. Lord, let him call me next to this high blood pressure.
Kulungile, phakamisa isandla sakho nanso into obuthandazela yona Nkosi makalandelise ngam ukubiza ngeliqondo oluphezulu lobushushu begazi.
I'm a stranger to you, if that's right, wave your hand.
Andazani nawe ukuba kunjalo shukumisa isandla sakho.
All right, it's gone from you. Go home and be well.
Kulungile, limkile kuwe, goduka uphile.
You see what it is? It's faith if you can believe it.
Niyabona ukuba intoni na? Lukholo, kwaye ukuba unokukholwa nje.
Do you believe?
Niyakholwa.
See, those people out there, no prayer cards or nothing. Are you ready to believe? Is that the way the Lord Jesus did when he was on earth? Here, is this
one
man coming? All right. You don't know what that does to you all. To the Branham Tabernacle. I was looking here on top of the hand, see?
You
know, I don't get like that. What is the Spirit of the Lord? It's anointing. Many people don't understand what anointing means. They think it means to shout. That's joy. Power comes solemn. That's the joy of the Lord. This is the power of the Lord. Healing, making well. What he done to the little girl sitting the other night, crippled up. To the blind man, to the others, throughout everywhere. How do you do, sir? I suppose we're strangers to each other. We don't know each other. I don't know you, you don't know me. If that's right, raise up your hand. All right, our first time meeting. Reverend now. Here's a man, and he and I, much younger than I, with our hands up to each other before God that this is our first time meeting.
uselula kakhulu kunami siziphakamisele izandla zethu omnye ebhekise kwesomnye phambi kothixo ukuba okokuqala sihlangana.
Jesus knows the man.
Uyesu uyayazi le ndoda.
And there must be something wrong. He's standing there. I don't know.
Kwaye kumele ukuba kukho into ethile engalunganga imiphaya andazi.
But if I've told the truth, which God has confirmed by many witnesses, and I've told you the truth, that by His stripes you were healed.
Kodwa ukuba ndithethe inyaniso athe uThixo wayingqinela ngamangqina amaninzi okokuba ndithethe inyaniso ukuba ngemivumbo yakhe naphiliswa.
It's a past tense. You've got to get that rugged faith to climb above these things.
Yinto ekwixesha eladlulayo umelwe ukuba ufumane olokholo olungqwabalala ukuze uqabele kwezi zinto.
Look at the cancer disappearing here tonight.
Khangela lo mhlaza unyamalala apha ngokuhlwa nje.
Now you just watch the testimonies come in from it. And black shadows for death.
Ngokukhangela ubungqina buza kuphuma kuloo nto ezo zithunzi zimnyama zokufa.
Your lovely doctor might try all he could do to save your life.
Ugqirha wakho othandekayo ngazama konke anako ukusindisa ubomi bakho.
But when God says anything, that's it.
Kodwa xa uThixo ethetha nantoni na njalo.
It wasn't me.
Kwaye ibingendim.
I have nothing to do with it.
Andinanto yakwenza naloo nto.
Now there's about 200 here to be prayed for.
Ngoku bamalunga namakhulu amabini apha bazokuthandazelwa.
I want to rest just a minute now.
Ndifuna ukuphumla nje umzuzu ngoku.
Then we'll just start praying for the people. Bring them up. Not run them through a line, but stand here praying for them.
Ukuze siqalise nje sithandazele abantu sibe nyuse. Singabezisi ngamgca. Koko sime apha sibathandazele.
I want to pray for everybody who wants to be prayed for.
Ndifuna ukuthandazela wonke umuntu ofuna ukuthandazelwa.
But through the audience, those on the platform, I want you to recognize that Jesus Christ is here.
Kodwa phayeswelena kwabo baseqongeni ndifuna ukuba niqaphele ukuba uYesu Kristu ulapha.
Are you all aware of that? Everyone's aware of that.
Ingaba nonke niyiqaphela loo nto? Wonke umntu uyayiqaphela loo nto?
Now, that it might be settled forever in your mind.
Ngoku ukuze kube nokuhlala ngokungapheliyo engqondweni yenu.
This man and I here with our hands up to God, our first time meeting.
Le ndoda kunye nam naku izandla zethu siziphakamisele phezulu kuThixo ikokokuqala sihlangana.
If he will speak the secret of his heart.
Ukuba uthe wathetha imfihlelo yentliziyo yayo.
Just like he did to the woman at the well.
Kanye njengoba wenzayo kulaa mfazi equleni.
Or to Philip.
Okanye kuPhilip.
Or down to anywhere down through his ministry. If he'll do that, will it confirm to you all that it's absolutely him, the Lord Jesus?
Okanye konke ukuhla naphi na kulungiselo lwakhe. Uba uya kuyenza loo nto ingaba iya kuqinisekisa kuni. Ukuba ngokupheleleyo nguye inkosi uYesu.
Will it to you, sir?
Ingaba iyakwenza loo nto kuwe mhlekazi?
I have no way, no idea what your trouble is.
Andinandlela, andinafifi lakuba intoni na ingxaki yakho.
I don't know whether you're a sinner or a Christian. I could not tell you. He does.
Andazi nokuba ngumoni na okanye ngumKristu. Andinakuxelela yena uyazi.
God does.
UThixo uyazi.
But I can't tell you.
Kodwa andinakuxelela.
But if he does tell me.
Kodwa ukuba undixelele.
But you are a Christian.
Kodwa ungumKristu.
Because as soon as your spirit catches the anointing of this spirit that's on me, it welcomes it. So I know you are a Christian.
Ngoba kuthe nje ukuba umoya wakho uyichathe intamzi yalo moya ophezulu kwami wayamkela. Ngoko ndiyazi ukuba ungumKristu.
And you're under a deep shadow.
Kwaye uphansi kwethunzi elinzulu.
It's something wrong with the blood.
Into engundonakele ngegazi.
And you've been to doctors.
Uyileke kogqirha.
And they want to perform an operation.
Bona ke bafuna ukwenza uqhaqo.
And that operation is, I hear them in two doctors consulting each other, and they want to take out an organ out of your body, which is called the spleen.
Yaye olo qhaqo lundi abeva ogqirha babini bethethana kwaye bafuna ukususa ilungu lisuke emzimbeni wakho elibizwa ngokuba ngudakada.
That's right.
Injalo lonto.
And you're not from this city.
Yaye awuveli kwesi sixeko.
But you're from a great city where there's a great institution of some kind of religion, it's Wheaton.
Koko uvela kwisixeko esikhulu apho kukho iziko lohlobo oluthile lwenkolo kuse Wheaton.
And your name is Carl Rhodes. Rhodes, son of Carl Rhodes.
Igama lakho ngu Carl Rhodes. Into efana no Carl Rhodes.
All right, sir. If you will believe with all your heart, you can return to your home and God will spare your life. Do you believe it?
I believe.
Kulungile mhlekazi. Ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ungabuyela ekhaya lakho uThixo ke uyabusindisa ubomi bakho uyakhola lo nto
let us pray
masithandaze
lord jesus I now cast away this evil from our brother, and in the name of Jesus Christ, may he live to the glory of God. Amen.
Nkosi Yesu ngokundilahla kude ububi busuke kumzalwana wethu yayegameni likaKristu wangangaphilela uzuko lukaThixo. Amen.
God bless you, brother. On your road rejoicing.
UThixo akusikelele mzalwana. Hamba indlela yakho uvuya.
How many believe that with all your heart?
Bangabakholwa ngokwenhliziyo yabo yonke.
Now, is that all it's going to be prayed for?
Ngoku ingaba phelele apha abaza kuthandazelwa. Kulungile.
Well, your back trouble left you while you're sitting there, so you can go on your road and rejoice if you want to. Well, I'm saying, thank the good Lord.
Ke inkathazo yakho yomqolo wakho ikushiyile ngelithuba buhleli phaya ngoko ungahamba indlela yakho uvuya kuba ufuna ukwenza njalo hamba nje ke uthi ndibulela inkosi elungileyo.
You go eat your supper, your stomach trouble left you coming in the line, so you can go have your way.
Hamba uyokudla ihlo sakho sangokuhlwa inkathazo yakho yesisu ikushiyile ngena emgceni. Ukuze ukwazi ukuhamba kana njalo kholwa njengenhliziyo yakho yonke.
Your arthritis won't bother you if you believe it. Just go right on rejoicing and praising God.
Inkathazo yakho yamalunga aqinileyo ayisayikukuhlupha. Ukuba uyakholwa ilonto hamba nje ubheke phambili uvuya udumisa uThixo ukuba ubunako umzalwana kulungile. Kulungile.
All right. Do you believe with all your heart?
Kulungile. Niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke?
How many believes God?
Bangapha bakholwa ukuThixo?
Now I'm just going to step here just a moment.
Ngoku ndiza kuphekela apha nje okomzuzu nje.